ngesikhathi uBilly Paul indodana yami wayezokhuluma ekhuluma nebandla eMinneapolis eMinnesota futhi akasuye umfundisi ufana noyise kodwa wathi into yokuqala ngiyesaba ngakho lokho yinto ehlelekile ngiyethemba indlela engizizwa ngayo kulokhu kusa ngimi lapha phambi kwalamadoda enkosi izinceku zayo futhi ngiphakama lapha emva kwamadoda anjengomfowethu Ora Roberts uVelma uGardner nezinye izinceku ezinkulu zenkosi kade yilapha ishumayela futhi khona-ke bengiqaphela nje isikhathi nokuzwa izimemezelo kungithatha cishe amahora ayisithupha okushumayela ngakho angikwazanga ukuba nesikhathi kulokhu ukusasa lokho ngivame ukuqala phakathi cishe ligamenxe lesikhombisa ebusuku futhi ngibadedele cishe lokuqala noma lesibili kuseni ngakho kulukhuni nje ukuba ngibe nesikhathi mhlawumbe ngizokuzama lokho kusasantambama ngakho kuyinhlanhla ukuba lapha kulokhu kusa ngithatha lokhu njengenhlonipho enkulu abazalwane abayethule kimi ngenkosi ukuthi ngizokwazi ukuza lapha futhi ngikhulume kulokhu kudla kwasekuseni okumangalisayo kulokhu kusa ngibuka phandle ngibona ukuthi nina akungabazeki nibe nokudla kwasekuseni kwangempela ngiyethemba lokho kokubili ngokomoya nangokuphathekayo futhi manje sibe nesikhathi esihle kakhulu ezinsukwini ezisishiyagalolunye ezidlule zokugcina lapha eMaricopa Valley yaseFoenix naseTempe naseMesia naseSunny Slope naleli qembu labefundisi namabandla abo lokhu sikuthatha njengenhlanhla enkulu ukuhamba sandulela le ngqungquthela enkulu ngikhuluma nabo futhi ngibatshela ukuthi silindele okuyinala ngokudlulele ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange ukuba kwenzeke kulo mhlangano umfowethu Williams osanda kungitshela nje ukuthi omunye wezihlobo zakhe usindisiwe izolo busuku obekungaba yi kakhulu esonweni futhi thina si uma leyo ndoda ilapha kulokhu ukusa ngibonge inkosi ngawe mfowethu nakubo bonke abasindisiwe futhi ngikhulekela ukuthi uma ekhona lapha ongasindisiwe ukuthi bazowela emgqeni ngo kulokhu ukusa futhi basindiswe ngikhuluma ngemibono ngine lokho kucishe kube yi inkonzo yami inkosi eyanginike yona ngoba hayi ngokuhlonyiswa ngokwenele ngemfundo nokunye nokunye mhlawumbe bengingeke ngizibeke zingeni njengomfundisi wasesentweni kodwa ngendlela thize ngingakwazi ukukhuluma kubantu futhi hayi ngisho nje ngikwaziyo futhi khona-ke uqinisekisa konke okunye kwakho ngakho ke uma lokho okungako kulungile futhi uthi kulungile khona-ke konke okunye kwakho kulungile futhi ini bayazi ukuthi kukhulunywa kanjani lokho mina mhlawumbe ngingazi ngiyayithanda inkosi ngoba inesihawu kakhulu lapho singabangafanele kakhulu futhi nokho inesihawu kakhulu lokho kube ngokunye kwezimangaliso zempilo yami nesipiliyoni sami bekungukubona ngenkathi singafanelekile kakhulu futhi nokho uyasivakashela noma kanjani futhi kugibela nje ngo phezu kwechopho lokungafaneleki kwethu futhi kusinika izibusiso zakhe noma kanjani njengoba lonke nikwazi lokho abaningi benu bayakwazi mhlawumpe lokho futhi nje ngifunda ngomunye umfo wethu dlula esikhathini esijulile sosizi njengoba nginakho ngokulahlekelwa umama wami angicabanga ukuthi ngilahlekelwe nguye ngicabanga ukuthi uvele wahamba waya phambili nje ngiyacabanga futhi ngizokuthi indodakazi kamfowethu Rolf McPherson ishonile ngabe kunjalo bazalwana ngabe ukhona noma ubani hey lokho kudabukise inhliziyo yami ngenkathi omunye udade engitshela futhi bengingakwazi ngisho ngokwejwayelekile uNkulunkulu emseni wakhe uyangikhombisa abantu bakithi ngaphambi kokuba bahambe ubaba wami wafela engalweni yami futhi nganikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu abafowethu umfowethu Shakariyeni nami nabaningi bamadoda lapha waye phakathi phesheya kwezilwandle ngonyaka odlule ngikhole ukuthi kwakuyikho nalapho eJamaica eKingston ngenkathi ngokunye kusa ekudleni kwasekuseni umoya ongcwele wangena ngase ngithi manje ubukhona bakhe bulapha ukwazi uyalibona lelo nenekazi liya lapho lina lokho ingalweni yalo na libize ngapha umzuzwana nje latshelwa ngesimo salo ngibona insizwa iza lapha manje inento ethize nokuthi yini ikhathazayo futhi kwathi nje ngaleyo nkathi ngabuka phansi ngase ngibona umuntu efa nensizwa imile inokudlikiza noma iphimise igazi ngase ngithi bizobhili phole khona lapho insizwa yayiphimise igazi ungayivumeli ikhuphukele eBlue Mountain namhlanje angazi ukuthi kuyini kwase kuthi ke kamuva sathola ukuthi kwakungumkhwekazi wami efa ngesikhathi esifanayo nomlamu wami emi lapho edlikiza kuphuma igazi amaviki ambalwa engxingeni yasekuqaleni ka-Agasti ngangingenile nomfowethu Jack and Bright wangibiza ukuba ngiye Alaska naye ohambweni lokuyozingela nokusungula umkhandli wezikhulu zesonto awu ngiyinkosi ingiyibolise umbono wokuthi manje lokhu kubikabi ukuba ubalule lokhu ngithemba ukuthi akuzwakali kungokuthuka okungcwele kodwa ngohambo lokuyozingela engangizoluthatha futhi ngangizothola engangizokuthola ubani owayezoba nami futhi ngani babeyogqoka futhi nje impela kuyoba khona impunga enomhlenga oyisiliva kuyoba uhlaka lwenyamazana ekaribu engamayintshi angamashumi amane nambili kuphakama futhi ngikathi engibiza ngathi lokho kuzwakala njengakho kodwa ake ngikhuleke kubaba kuqala futhi ngangikumemezele ebandleni nasezindaweni eziningi amakhulu abantu ayazi ngakho ngakho ngingene Alaska kuzwakala kahle kakhulu kodwa umoya ongcwele wawulokhu ungixwayisa ngisuke futhi awufanele neze uphambane nokuhola kukamoya ongcwele kwase kuthi ezinsukwini ezimbalwa kamuva indoda eyayise British Columbia eyayingophendukile osemusha nje yayinomfowabo lowo ngenkathi ngisenhla lapho into yasehlobo owayekade enesithuthwane yonke impilo yakhe futhi sasisemuva ekuzingileni khona-ke emva kwenkonzo wayehlale njalo ecele uNkulunkulu ukuthi ngangingabona umbono ngomfowabo wayengakaze abe kowodwa womhlangano kodwa sigibele siphuma sasizukuzisana namahashi futhi u-Eddie Pascal engicabanga ukuthi kulapho kulokhu kuza futhi ngangingemuva ngizukizisa amahashi futhi kwenzeka ngabuka phezulu ngaphesheya kwentaba ngabona umfowabo nokuthi wayebukeka kanjani nokuthi enzeni ukuze alapheke futhi ngafaka izipolo ehashini lami ngokukhulu kushesha ngagibela ngase ngibeka isandla sami kwingemuva lesihlalo sehashi somphelekezeli ngathi umfowethu ngamchaza wathi kunjalo ngathi hamba umlande umthumele ukuba enyukele lapha bese ke umyeka aze abe nelinye lamalumbo uthi unamani noma amahlanu ngosuku futhi ubenakho konke ukuphila kwakhe ukuthi nje angakwenza dluthule iyembe lakhe emhlane bese liphonsa emlilweni futhi uthi lokhu ngikwenza egameni likaJesu Kristu kuzosuka kuye futhi wamthola umfowabo futhi wayesanda kuphuma endlini wayezofanele aqale ngalolo suku ukunqamula izindawo ukuze abazingeli bakwazi ukungena esikubiza ngokuthi ukuvula umzila futhi umkakhe omncane wayesaba kakhulu ukuthi wayengowesifazane omncane oyiphentekostali futhi phezulu le eRacing River cishe amamayile angamakhulu amahlanu noma isithi uphokosuka ephucukweni futhi unkosikazi omncane ngenkathi umfana wela ekudlikizeni okokuqala ngokuvamile uvule iwindi kodwa wayesaba kodwa wagxumela ngo wamgxamalazela wahluthula iyembe lakhe wayeseliphonsa emlilweni futhi uthi lokhu ngikwenza egameni likaJesu Kristu akakaze abe nelilodwa kusukela lapho niyabo futhi ngakho wangibhalela incwadi futhi wathi woza awu phezulu lapho ukuchitha isikhathi ukonga isikhathi njalo baningi abahlezi lapha waziyo kwashiwo ngaphambili impela nje nginesimemezelo ephaketheni lami empunga engamafedi ayisishiyagalolunye enomhlwenga oyisiliva indawo nje encamashi isikhathi nje encamashi inyamazane ikaribu nomphelekezeli wathi uchaza ukuthi kusukela khona lapha singabona lapho leyo ndoda imi khona igqoke iyembe elisikoshi ositshele lona ukusuka lapha kuye lapha ya uzobulala empunga engamafedi ayisishiyagalolunye enomhlwenga oyisiliva Ivana ngathi lowo ngu isho kanje inkosi wathi kuzokwenzeka kanjani na ngathi lokho akusikho kwami lokho kusevele kushilo ngilalela nje lokho kushilo futhi ngakho emgwaqweni owehlayo sasicishe sibe ngamamayela amathathu phansi khona lapho entabeni kungekho ngisho lesisodo esihlahla kumbeno uma yini nje utshanyana obuyivukuzi benyamazane ikaribu ngaphezu kwezihlahla zokwenza amapulangwe ngenkathi sisengxinyeni yemayela wayephethe inhloko nga leyo nkathi sasishintshana cishe isinda cishe amapawunda ayikhulu namashumi amahlanu ngakho sasi kwathi uthi lezi zizolingana ncamashi amayentshi angamashumi amane nambili na impela nje futhi lapho sifika esihlalweni sehashi amayentshi angamashumi amane nambili impela nje futhi ingxenye yemayela wathi awu futhi Branham wathi manje ibhere lingaphakathi kwengxenye yemayela ngathi kunjalo ngaphenduka nje ngathi yini leyo emi khona lapho na lalilapho lisibuka ngo limpunga elingamafiti ayisishiyagalolunye elinomhlwenga oyisiliva futhi nasi isimemezelo somphelekezeli nginaso ephakethini lami ngifika ekhaya umama wayegula mina kwakungumusa kankulunkulu nganginolunye uhambo oluthathu oluhleliwe nabazalwane kodwa wayazi ukuthi ngangingeke ngikwazi ukuluthatha manje umama wathi kimi pile ngiya ekhaya ngathi qabo mama ngathi uma uya ekhaya unkulunkulu akakaze asho lutho kimi futhi khona-ke waqhubeka ngokuba mubi kakhulu futhi ekugcineni inkosi yabiza umphefumulo wakhe ekhaya futhi mina ukunikhombisa nje ukuthi isibusiso sangempela sepentecostal sichaza ukuthini ngenkathi ephansi kakhulu ngaholela umama kukristu ngampaphathiza qobo lwami futhi ngenkathi esephansi kakhulu ngangokuthi wayengasakwazi ukukhuluma waye lokhu ekhuluma nje ngobumnandi benkosi wathi ungibone embonweni ngimile ikhehla langempela futhi ngibambelele esiphambanweni ngifinyelela phansi kuye kwasekuthi-ke ngenkathi ehamba imizuzwane embalwa ngaphambi kokuba ahambe akabange esakwazi ukuphinda akhulume ngathi mama awusakwazi ukukhuluma kodwa njengendodana yakho ngifuna ukukubuza ngabe ujesu umnene nje kuwe manje njengoba wayenjalo ngenkathi umemukela esimweni sikamoya ongcwele na uma uyafa khona manje mama angeke usaphila ngaphezu kweminye imizuzu emihlanu futhi uma ujesu emnene kuwe nje nakuba ungasakwazi ukukhuluma cwayizisa amehlo akho ngokushesha ngempela futhi wawacwayizisa amehlo akhe nezingembezi zakhe ngqikela phansi ezihlathini zakhe njengomoya omncane ungena esakhiweni nomphefumulo wakhe oligugu wathathwa wayise ekhaya ukuya ekhaya ngabuza inkosi ukuthi kungani ngangikhombisanga kwakungenxa yokuthi abanye abantu bakithi ngangiyoba sezindaweni ezehlukene na ngase-ke ngicosha ibhayibheli kanje ngase ngithi baba unkosikazi Tamiko mhlampe kulo mhlangano uyethamela yonke ubesanda kunginika ibhayibheli elinezinhlamvu ezibomvu nje angikholelwa ekuthatheni izwi likankulunkulu futhi ngenze ibhodi lokudlala elinezinhlamvu zamagama i-auja ngalo kodwa ngangiphukile kakhulu ngicosha izingubo zakhe nje ezansi lapho futhi wayengumuntu omnene ngadonsa phansi ibhayibheli ngathi ndawo phakathi lapha ungangiduduza futhi okokuqala akafile kodwa ulele ngakho ngakusasekuseni cishe ngelesishiyagalolunye nqo ngenkathi ngihlezi ekameleni ngikhala izinyembezi sasilungiselela ukwehla sibone ukuthi wayebekwe kanjani phansi umbono waqhamuka phambi kwami ngabona izicuku ezinkulu zabantwana abancane abakhubazekile belele ndawonye futhi ngangicula iculo bangenseni futhi eceleni indawo yayikude kakhulu emuva yaze yahlala phansi kanje futhi kwadingeka ukuba ngiphakame ngemuva ukuze abantu ngemuva bakwazi ukubona ingaphambili nezinkulungwane zabantu zabuthana futhi ngabona owesifazane odumile ngena nakuba wayegqoke imfashini endala nesiketi sehlile nezinto ezincane ngasentanyeni nesigqoko esikhulu siphendulelwe nenqwaba yezinwele zenziwe phezulu ngemuva ngakho ngimbonile enyuka esakhiweni endlini futhi edabula endaweni lesi kwakungezise isakhiwo kwakungaphandle futhi kwakukhona ibhokisi ngapha nangapha njengalapho osaziwayo behlala khona futhi wayekuleli bhokisi emizuzwanini embalwa ekhothama kubantu futhi ngangena epulpiti futhi ngangizoshumayela nenekazi laphenduka kuba likhothamise ekhanda lalo kimi kanje ngenkathi libhekise ikhanda lalo phansi ngakhothamise lami ngangingamafidi amahlanu kulo futhi ngenkathi lisukuma kwakungumama emuhle esemncane khona lapho nje njengalapha umdumo nombani nokuduma nephimbo lathi ungabe usazikhathaza ngaye usenjengoba wayenjalo ngo-1906 ngahamba ngasuka futhi ngabuka ibhayibhelini lomndeni elidala ukuthola ukuthi kwenzekani ngo-1906 futhi lowo kwakungunyaka ayengumlobokazi kababa wami. Ngakho namhlanje uyingxenye yomlobokazi wenkosi uJesu engiyilunga lawo ngolunye usuku ngizombona futhi. Futhi ngineqiniso ukuthi udadewethu nomfowethu mafiyaseni ekulahlekelweni kwabo. Futhi ngifuna ukusho ukuthi umfowethu Tommy Hicks usanda kungishayela ucingo ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngekathi ngiqala ukungena eFoenix lapha ulahlekelwe ngumfowabo ngiqagele kumenyezelwe omunye wabazalwane bethu wabulawa ngaso leso sikhathi ezansi eMexico. Futhi umfowethu Tommy udingeke ukuba ndize yangene ukuba khombe umfowabo obengumuntu ongasendisiwe. Futhi uTommy omncane bandla wayekhala inhliziyo yakhe yayiphuka. Futhi ngithemba ukuthi asisoze sabana leso sehlakalo kodwa sonke singahle silungele ngalolo suku ukuhlangana noKristu ngoba uma singalungele akunzima ukuhamba lapho usilungele kodwa lapho ungalungele. Futhi kumbulani lezo lokho kwakungesikho nje awuziphuphile lezo zinto uyazibona futhi empeleni ziyiqiniso. Omdala uyoba musha lapho kuze kube phakade akusophinde kube khona ukuguga noma imuphi umkhondo wesono noma imuphi umkhondo wokugula. Kukhuthaza kanjani kithi ukwazi ukuthi kukhona izwe ngaphesheya komfula? Ngingathanda manje ukuthi besingasondela kuye ngamakhanda akhotheme nezinhliziyo ezikhotheme njengoba mina okumdlalo omncane nje wasesiteji njengoba ngokwejwayelekile ngithanda ukuwunikeza ekudleni kwasekuseni kwe-businessman. Ngifuna ukufunda omunye umbhalo futhi ngaphambi kokuwufunda nokukhuleka ngingathanda ukubuza ukuthi ngabe akekho yini lapha onesicelo ongathanda ukukhunjulwa phakamisa isandla sakho nje kuNkulunkulu noma ngabe isicelo siyini yizethameli ezidingayo izwe elidingayo asikhuleke.
Our Heavenly Father, as we walk in and out among the
Baba wethu wasezulwini njengoba singena siphuma phakathi kwabantu siyalazi iqiniso lokuthi ngolunye usuku sizokwenza uhambo lwethu lokugcina.
We must meet each other.
Sifanele sibonane kokugcina emhlabeni ngolunye usuku futhi njengoba ngasikhathi sinye thina befundisi siye ephulpiti siyamangala ukuthi lizoba khona yini elinye ithuba. Ukwethula wena ebandleni lethu singazi ukuthi isikhathi sini lokho kungafika ngaso futhi iNkosi siyakhuleka kulokhu kusa ukuba ube nomusa. Futhi njengoba ngifunda izwi lakho elibusisiweyo ngikhulekela ukuthi imbewu izowela ezinhliziyweni zabantu ukuthi bazoyemukela. Futhi uma bekhona lapha namhlanje Nkosi ongasindisiwe kwangathi bangasindiswa namhlanje kwangathi bangenza leso isinqumo esenele konke kulokhu kusa ngokwamukela indodana kaNkulunkulu njengomsindisi wabo.
Those who are weary in the way and gone.
Labo abakhandlekile endleleni futhi baphumile endleleni babuyise Nkosi nalabo abasendleleni balethele injabulo nokuthula. Nokweneliseka kokwemukelwa kwabo okukhulu ezikhathini ezidlule kwenkosi Jesu.
We know that the people has been sitting here since 7:00 this morning.
Siyazi ukuthi abantu kade behlezi lapha kusukela ngelesikhombisa ngoku lokhu kusa bakhathele kodwa uzobahlimelelisa Nkosi ngezihlambi zezimbusi sezivela esihlaleni sobukhosi sasezulwini sika baba wethu na.
Give to them, O God, that
bape uNkulunkulu lokho kudingekayo kwehora.
And now with the reading of thy word committing myself to thee, O Lord.
Futhi manje ngokufundwa kwezwi lakho ngizinikela kuwe, O Nkosi, futhi kwangathi umoya ongcwele ungaveza ubunala obedlulele obuvele ezwini.
You know the request behind every
yasazi sicelo emva kwaso sonke isandla siphakakisiwe futhi ngikhuleka kuwe Baba ukuthi uzobusisa leso sicelo baphe isifiso senhliziyo yabo.
Bless this gathering this
Busisa lombuthano lesisikhathi senhlanganyelo lapho besilisa nabesifazane bayo yonke imikhakha yempilo abavela esizweni sonke nangaphandle kwesizwe ubuthene lapha kule ndawo enkulu ebizwa ngeFoenix evuswe ingaveli kuyilutho. ongathi umoya ongcwele ungathatha ibandla lakhe elincane kulokhu kuza futhi enze ukuvuka emva kokufa ngalo livuse namhlanje ngezimangaliso nezibonakaliso nezibanga zikankulunkulu ophilayo ngale ngunguthela ngamunye obhaphathizwe phandle lapho kulelo chibi lokubhukuda noma ngabe kungaba kuphi kule ntambama kwangathi umoya ongcwele ungahamba phezu kwamanzi futhi ubambe lowo muntu lapho ebephuma ngokuba siyazi ukuthi umyalo siwunikwe yizwi likankulunkulu elingeke lehluleka inkulumo enkulu kunazo zonke kapetru ngosuku lwepentekoste ekugcotshweni kwebandla wathi phendukani yilowo nalowo nibhaphathize egameni likajesu kristu kukho ukuthethelelwa kwezono futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesabantwana benu nesabo kude bonke inkosi unkulunkulu wethu yakubabiza Nkosi usabizana namuhla futhi siyazi ukuthi umoya ongcwele uzokwehlela kulesi sigodi naphezu kwalamanzi kulentambama futhi unikezela labo bantu izifiso zenhliziyo yabo ubabeka uphawu embusweni kankulunkulu siphe khona baba Busisa le ngqungquthela busisa wonke wesilisa umfana noma intombazane noma ubani ongaba nezwi ukulisho kwangathi kungathela izithelo kithi sonke siyacela egameni likaJesu amen Manje okwemizuzwana embalwa nje yesikhathi sakho futhi ngizocela umfowethu Shakariyeni noma abanye babo ukuthi ngingowaseningizimu onensayo kwasekuqaleni nje ngakho ngangiye abantu bakithi bangitshela ukuthi ngifike ezweni ngithi ukuba leithi bengilokhu ngileithi njalo ngenkathi ngishumayele ebandleni i-United Brethren esikhathini esingeside esedlule futhi ngaba leithi cishe ngehora nje kuphela niyazi basesikhathini ngqo ngakho umelusi wasukuma wayesethi zethameni manje ngizonethulela umnumzane Branham ongasekho ngangileithi emshadweni wami ngagcina umkameli ndile cishe amahora amabili ngokudingeke ngishaye ucingo logulayo manje uma nje ngingaba leithi emngcwabeni wami leyo yinto esamqoka awu ngijabule kakhulu ukuthi kukhona yedwa ogcina isikhathi futhi lewo ngunkulunkulu nomlayezo wakhe uhlala ugcina isikhathi manje kusasatambama inkosi thanda ngizobe ngikhuluma kini ngishumayele inkosi thanda manje uma ningathanda ukufunda indikimba noma niyibhale phansi okwalokhu okusa okomdlalo wasesiteji olula omncane ngingathanda ukuba nifunde olokhu ongcwele wesikhombisa amavesi amashumi amathathu nesithupha omunye wabafarisi wamema ukuba adle naye esengena endlini yomfarisi wahlala ukuba adle
We're all acquainted with the story.
Kulula kakhulu sonke siyayazi indaba manje ngikhona ukuthi kufanele ukuthi kwakucishe kube sekushoneni kwelanga ngenkathi isigijimi sifika.
He was tired.
Sasikhathele izinyawo zaso zinothuli izinwele zaso zazihlanganiswe ndawonye uthuli nomjuluko.
Because he had run most of the day.
Ngoba sasigijime cishe usuku lonke sasinono umsebenzi ukuba siwenze futhi sasifanele siphuthume futhi siwenze ngakho mhlawumbe sasingene eCapernaume futhi basitshela eCapernaume yebo ubelapha ezinsukwini ezimbalwa ezidlule kodwa usihambile khona ke sahamba sangena eNazaretha kanjalo njalo umuzi nomuzi
Finally long about late in the afternoon the sun setting tired feet
Ekugcineni sekuthi akume late intambama elanga lishona sikhathele izinyawo zibuhlungu sikhandlekile ekugcineni sahlangana nalowo esasemfunisisa uJesu waseNazaretha Oh uma kuphela bese ngaba njalo sigijime umuzi nomuzi indawo nendawo ukuze kuthi ekugcineni sisebukhoneni bakhe Kufanele ukuthi kwakunguFilipu uFilipu wayelohlobo lomlindi wangaphandle kubonakala sengathi bahlangana naso kuqala ngaphambi kokuba bangene kwabanye abapostoli Ake sisho njengoJesu ehlezi ndawo futhi kwakukhona uJohane encike esifubeni sakhe uPetro emelele ukukholwa nothando lwalusondele kunakho konke okuJesu Ngakho uFilipu mhlawumbe waletha lesizigijimi koko ake sithi uPetro wasiletha ebukhoneni bukaJesu futhi wayekhathele yena kade eshumayele usuku lonke futhi mhlampe iphimbo lakhe lithukusha lishiswe ubuhlungu nothulu lwasemini lwabantu benyathela emhlabathini nothulu luqubuka amandla akhe aphela njengoba wayefanele ukuthi wama futhi wakhuluma kubantu ngezwi likaNkulunkulu wayebabuka phandle futhi ebone ukuthi babelambe kanjani futhi bomile wayeyobachazela ukuthi uNkulunkulu wayiletha kanjani yonke imisebenzi yakhe emikhulu.
Oh,
bengiyothanda kuba ngibe lapho kulalela lokho. Akungabazeki, ngikholwa ukuthi wonke umuntu lapha ubeyolangazelela ukuba lapho ukuzwa lokho ayezokusho. Alalele imfundiso yakhe, ukuthi imfundiso yakhe yeyini, ukuthi wazizwakalisa kanjani yena uqobo, nokuthi ihlobolweni lwephimbo ayenalo, futhi sibuke ubuso bakhe, nokumbona enza imisebenzi yakhe, futhi ahlulele imicabango yabantu, futhi ebatshela ngezinto ezehlukene nezifo ababenazo, futhi ebamemezela ukuthi baphulukisiwe. Bengiyothanda ukuba ngibe lapho, hoye, bengiyothanda ukubona lokho. Futhi mhlawumbe wayesanda kuqeda intshumayelo ngiyazi imfundiso yokuqala kaJesu seneke nazo ukuthi yayini na ufanele uzalwe ngokusha. Leyo kwakuyimfundiso yakhe yokuqala, ufanele uzalwe ngokusha. Ngakho angahle ukuba wabuyele kuGenesis, wayesekuqala, wayesethi ekuqaleni uNkulunkulu wathi makube khona futhi kwaba khona. Futhi wathi konke engikukhulumile makuveze inhlobo yakho, futhi kwayiveza. Khona-ke angahle ukuba waletha into enjengale ethi manje ukuthi kuya kuveza. Kodwa nokho ungathatha lezi imbewu futhi ungazixuba ndawonye futhi ungathola lokho okubizwa ngomkhiqizo obhasteliwe omuhle okahle kakhulu, kodwa awusiwo owasekuqaleni. Uyawudedela uhambe uzobuyela ohlobeni lwayo, futhi nomkhiqizo obhasteliwe awusoze wamela ubuhadladla nokuphathwa lokho okwasekuqaleni okungakumela. Ngani? Ilonghorn endala ibiyobulala ngendlala enye yamaHereford enu phandle enkangala ngesikhathi sasebusika. Ingazenzela indlela yayo uqobo njengenyamazana idiye, kodwa iHereford yakho ebhasteliwe, ibrangasi yakho ebhasteliwe iyofela phandle lapho. Ufanele uyiphathise kwengane. Futhi yena ukuba ube mina namhlanje, ngikholwa ukuthi ubeyosho into efanana nakho kithi. Akusikho kuphela ukuthi sipastelise isithelo izilwane, kodwa sipastelise inkolo. Ifanele iphathiswe okwengane futhi itotoswe. Akusiyo eyasekuqaleni. Sizama ukuthatha izwi likaNkulunkulu bese silizalanisa kwenye into, futhi silizalanise yonke indawo lapha, futhi liba yizigejane sezingane ezithambile esizofanele siziphathise kwengane. Futhi asikwazi ukuthatha izwi langempela. Angahle ukuba wayesho into enjengaleyo. Khona-ke angahle ukuba wathi niyabo ngempela izimpilo zenu zibhasteliwe. Ubaba wathi ungasithindi isihlahla, kodwa uSathane wathi akuyiko kulimaza. Ngakho-ke impilo yakho manje isesimweni sibhasteliwe, nalokho kuphila ngeke kubuyele kukho uqobo, ngoba kuzalane kubuye. Njengokuthi ungathatha imbongolo bese uyizalanisa nehashi, ihashi lensikazi, futhi kuyoveza umnyuzi, kodwa umnyuzi umama mnyuzi nobaba mnyuzi angeke babe nengane engumnyuzi. Ufanele ugcine upasteliwe. Into efanayo ngombila muhle, kodwa uyafunda i-Reader's Digest konke lokho, lezi zinto ezibhasteliwe ezikwenzayo kubantu, umdlavuza, konke okunye, izinkukhu ezibhasteliwe. Bathi eminyakeni engamashumi amabili uma kungamiswa kuyokwenzekani na? Abesifazane ngeke besaba nazo izingane, baya ngokuba namandla, bayavala baba bancane ezinqulwini, ngeke babe nengane. Yeka izinto ngendlela eziyiyo, tetela uNkulunkulu kungaleyo ndlela ngezwi lakhe. Yeke njengoba linjalo, ungazami ukwengeza okuthize kulo ukufanela isivumo kholo. Ligcine nje ngendlela uNkulunkulu alisho ngayo, likholwe. Lokho kuzokwenza oyisidlakela umKristu oqinile. Hayi ingane ezofanele iphathiswe kwengane ngokwehlelo atotose ngapha nangapha incwadi esuka ebandleni ihlele lilodwa iya kwelinye. Lapho ifake igama lakhe encwadini ezulwini sekuxazululwe ingwene phakade. UJesu angahle ukuba wathi manje ukuze ubuyele kokwasekuqaleni uNkulunkulu uzofanele akhulume futhi. Yilokho akwenzayo lapho ekunika ukuzalwa okusha, impilo yakho endala isihambile futhi usubuyele ezwini lasekuqaleni lenkosi. Aninjalo, nipasteliwe emabandleni amahlelo. Kodwa lapho uNkulunkulu ekhuluma enikeza ukuthula nomoya ongcwele, khona-ke usubuyele emndenini kaNkulunkulu wasekuqaleni futhi awudingi ukuba uphathiswe okwenganeke. UngumKristu madladla ongakumela. Uye esiphambanweni esethandweni somlilo, uye emphandweni wezingonyama, kumbe noma kungaba kuphi, ngoba izwi likaNkulunkulu ophilayo liyavutha enhliziyweni yakho nasemphefumulweni kunjalo. Futhi bonke bangahlubuka, bonke bangakuphendukela nakho konke okunye. Kodwa lokho ngeke kumise neyodwa into lelo zwi likaNkulunkulu elimadladla lihlala khona lapho ngikathi ekhuluma lelo phimbo lasekuqaleni enhliziyweni yakho. Ungowami.
I suppose maybe on something like that, I don't know, but he might have been.
Ngiyacabanga mhlawumbe entweni enjengaleyo angazi, kodwa angahle kuba wayekhuluma nephimbo lakhe lalishile, izindebe zakhe zomile, ubuso bakhe bubomvu ngenxemise beqondile yelanga lasePalestine elishisa kakhulu.
And then maybe Philip and Peter waiting till he finished.
Futhi khona-ke mhlawumbe uFilipu noPetru belindile aze aqede. Futhi khona-ke mhlawumbe washo lokhu ekugcineni, funani futhi niyakufumana. Futhi ecishe ngesikhathi eqede lokho, uPetru angahle ukuba wathi, Nkosi, nangu umuntu othunywe evele endaweni ethile, ngumuntu othile futhi ufisa ukukhuluma nawe. Futhi wabuka phansi kuso wayesethi, yisho, akakhathali neze kakhulu, kodwa ukuthi ulungele ukulalela noma yini ofuna ukuyisho. Kusenguye namhlanje, akulo ndaba ukuthi sekulethi kangakanani ubusuku, ukuthi angahle ukuba ukhandleke kangakanani. Ulungele ukuphendula noma yini umbuzo ozombuza wona. Futhi washo lesi sikijimi mhlawumpe sacabanga ukuthi lesi kwakuyi isikhathi sokuthi uhambo lwaso lwase luphelile. Ngakho sathi kuye, uKhadinali othize thize, umbishopi into ethize,
my master is going to have a great feast.
Umfarisi, inkosi yami uzoba nedile elikhulu futhi ikuhloniphile ngoba inkosi yami iyindoda enkulu. Futhi kuhloniphile ibone isixuku esikuzungezile. Ngamanye amazwi, uyayibona indlela ogqoke ngayo na, futhi nakho ufuna uze futhi umvakashele kuleli dili ngesikhathi esithize. UJesu njalo uya lapho emenywe khona, kunendaba yokuthi kukuphi uzaza. Wo, ufika emphandweni wezingonyama ngesinye isikhathi esithandweni somlilo. Ngikholwa ukuthi kwakunguDavide wathi, ngendlala umbhede wami esogweni, uyoba lapho, uyofika kompofu kunabo bonke, kocebe kunabo bonke, kunesimilo esibi kakhulu, kunesihluku kunabo bonke, kophansi kunabo bonke. Uyoza noma ikuphi lapho emenywe khona. Akulendaba ukuthi izimo zakho nesikhundla empilweni siyini, usazoza. Lokho kumenza uNkulunkulu kimi othobile. Ngizoba lapho, hamba utshele inkosi yakho, ngizoba lapho kulolo suku oluthize thize, ngizoba lapho. Leso sigijimi esidabukisa kakhulu, sasingakwenza kanjani na? Ngifisa sengathi ngabe ngangibe nendawo yaso. Safulethelisa umhlane waso enkosini futhi sahamba sinomuzwa onelisekile ukuthi sasiyithokozisile inkosi yaso. Izikhathi eziningi kakhulu sinecala lalokho, sikhathalele kakhulu. Ngangifunda kobaba baseNicaea i-Post-Nicene Council ukuthi lapho u-Augustine ongcwele wasehippo ehlezi nomathini ongcwele. Ngolunye usuku lapho wayemvakashele esikoleni sezindela phandle egcekeni lingemuva engadini, uNkulunkulu wamnika ithuba lokwamukela umoya ongcwele njengoba kwenza umathini, kodwa wawenqaba.
so interested in the
ekhathalele kakhulu ezimfundisweni ize zamaRoma waze wangakwazi ukwemukela umoya ongcwele. Izikhathi eziningi sithola leyo ndlela sikhathalele kakhulu ezinye izinto.
Sometimes we're so interested in time that we're brought right.
Ngezinye izikhathi sikhathalele kakhulu esikhathini esingeniswa ngaso ngqobo ukhoneni weNkosi uJesu sisuke sihambe. Indoda yayingiheha ngobunye obusuku emsamonde nkathi yayikhuluma mayelana nokuya kwenye yezindungutshela futhi idatha iwhisky yayo nezigazu. Yilokho kuphele yayikwazi ngendungutshele, kodwa ngiyajabula ukuthi yalemukela ithuba. Izikhathi eziningi kakhulu asikwenzi lokho ukwemukela ithuba.
Delivering the message and in the presence of
lesi sikijimi siletha umlayezo futhi ebukhoneni beNkosi uJesu futhi nokho sasiyisiwula ngokwenele uma ngingafanele ngikusho ukufulathela futhi sicabange ukuthi sasenze konke lokho okudingekile. Ngezinye izikhathi siya esikoleni futhi sithole iPhD noma iLLD singene emhlanganweni wePentecostal futhi ukubatshela ukuthi izinsuku zezemangaliso selwedlule ngoba umbishopi wasithuma ukuba sibatshele kanjalo futhi sifulathele lona impela iqiniso lokuthi sisebukhoneni bukaJesu Kristu. Ithuba elinje pho uNkulunkulu alinika leyo ndoda impofu elusizi, ngifisa sengathi ngabe ngama lapho ngangiyowela phansi ezinyaweni zakhe. Into yokuqala ngaphambi kokuba ngisho noma yini ngalokho kardinali ayekufuna, ngathi Nkosi Jesu yiba nomusa kimi mina isoni. Lokho bekungaba yinto yokuqala empilweni yami, ngangazi ukuthi wayengukuphila. Futhi insiza kuphela eya kuNkulunkulu yayingaye, ngangiyomemukela makabe ngumsindisi oqondene nami kuqala. Futhi makuthi kuthunywa ukardinali anginike khona noma uphapha noma indoda esifunda kumbe noma ngabe waye yini eyayinginike ukuthunywa, ngangiyofuna uKristu kuqala. Ngicabanga ukuthi lokho bekufanele kube ngumsebenzi wawo wonke wesilisanga yedwa, wesifazane othemelela imihlangano, kungakhathaleki ukuthi omunye umuntu utheni uye walethwa ebukhoneni bukaKristu. Akulindaba ukuthi uphumelele kangakanani noma awuphumelele, akulindaba ukuthi umkhulu kangakanani noma umpofu kangakanani, akulindaba ukuthi uyini. Ethubeni lokuqala ngiwe ezinyaweni zakhe bese ngithi Nkosi ngihawukele isoni, bese ke ufika utshele osomabhizinisi ukuthi ubungathanda ukujoyina izikhundla zabo, beka uNkulunkulu kuqala. Le ndoda elusizi kakhulu besingayibuka kanjani kulokhu kusa uma besingahlehlisa ikethini futhi sibone ukuthi ngabe lokho kwakuyisimo sayo sokuziphatha ngokuqhubekayo? Ukuba iphenduke isuke ebukhoneni bukaKristu ngenkathi yayinethuba lokumanga kuye umuntu olusizi kanje osekhona nanamhlanje ngoba uhlala ndawo. Futhi kungahle kube nguwe nami emva kwalo mhlangano namhlanje, kuncike esimweni sethu sokuziphatha uma sisebukhoneni bakhe, kwemukele njalo. Kodwa wafulathela iNkosi futhi wahamba wasuka ezizwe ekhululekile enelisekile ukuthi wayenze lokho ayetshelwe ukuba akwenze. Ngezinye izikhathi akukuhle ukwenza lokho otshelwa ukuba ukwenze kuleso simo, kwakulungile. Ngakho manje-ke sithola ukuthi kufanele ukuthi washesha wabuya futhi waletha umyalo futhi ngimtholile, ngiyazi ukuthi ungubani, ngihlangane naye futhi ngimtshelile futhi nginesithembiso sakhe ukuthi uzoba lapha, uzoba lapha, uthe uyoba lapha. Manje kukhona kungalungile ngale nkundla, kukhona kungalungile ndawo. Labo bafarisi babengamthandi uJesu, babemzonda, abakwazanga ukuthola igama lakhe ohlwini lwabo lwamahlelo. Abathelanga nesisodwa sezikole zabo zesayensi yezenkolo ayedlule kuzo, kodwa wayedlule kwesisodwa hhayi esabo esikaNkulunkulu. Ngakho sithela ukuthi laba bafarisi babemzonda, wayengenabambiswano nabo, bamdelela. futhi angeke nihlanganele inhlanganyelo ngaphandle uma ninento enihlanganyela kuyo. Yingaleso sizathu sithanda ukuza kule mihlangano, sinokuthini sihlanganyela kukho? Umoya ongcwele uthandela ubuzalwane ukuhlanganyela omunye nomunye ngenkathi igazi likaJesu Kristu lihlanza zonke izono zethu. Sinenhlanganyelo, sinokuthile esihlanganyela kukho. Lapho ubona abantu abasha benabantu abadala, ubona intombazanyana izilazila ngakugogo ngaso sonke isikhathi, kukhona kungalungile. Mkhulu kakhulu umehluko onyakeni wabo. Ngiyazi abesifazane abasha abaneminyaka eyishumi nesithi ubudala bathanda ukuqhumisa ushingamo wabo, futhi niyazi nezinto njengabanye nokukhuluma ngamasoka, futhi abanenekazi amadala ayathanda ukukhuluma ngokuthunga nokusika nokuthunga nokupheka kanjalo njalo. Futhi abantwanyana abancane bathanda ukudlala onodoli noma izimabula amathophu noma okunye, kodwa lapho ubona intombazanyana encane izilazila nogogo cabanga nje ugogo unesakali kaswidi ndawo, kukhona kungalungile noma iyisilwane esifuywayo sikagogo. Ngakho lo mfarisi kufanele ukuthi wayene, njengoba besingakubiza kanjalo emgwaqeni, ikhadi lecilongo emkhonweni wakhe ukumema uJesu ngoba wayemzonda, kwakungesiyo inhlanganyelo. Ngiyacabanga nje washo kwamanye amadoda amakhulu komakhelwane bakhe, niyamazi lo obizwa ngomprofethi na, abantu bakithi yazi ukuthi ngokufunda umqondo siyazi ukuthi ungumbhule, futhi akukho lutho kuye. Niyazi bonke abafanga, inqwaba yabo isaphila. Siyazi ukuthi ba asimkholwa, inhlangano yethu isivele kuphikile. Ngakho niyazi ukuthini kulo mkhosi othize engizoba nawo, ngizobona ukuthi ngingamehlisela yini lapha, futhi sizofakazisa ukuthi akanjalo, sizofakazisa ukuthi akasikho lokho athi uyikho. Ngakho sizomehlisela lapha, futhi lokho ngokubona kwami kwakuyicebo eliyimfihlo ayenalo. Oh, laba abafarise kwakunezigaba ezimbili kuphela zabantu ngelo nkathi, abacebile nabampofu, ukuze bekwazi ngempela ukwenza idili. Oh, babengakwenza kanjani? Babakhetha isikhathi esifanele kakhulu sonyaka, mhlawumbe lapho amagilebhisi esevuthiwe onke ezivinini, nesihlahla esinephunge elimnandi esiqhakaza ebusuku, nezimbali ezisawolintshi ezagcwalisa umoya, futhi nje kwenza isigodi esagcwala amakha ephunga, bese kuthi-ke babethatha futhi bose iwondlo. Wo, izibiliboxo bose lelo wondlo, futhi abantu abampofu babekuhogele ezansi edolobheni, umlomo wabo wawuyoconsa amathe, kodwa ukuhogela lelo wundlu losiwa, kodwa ubungeza kuphela ngesimemo. Babenamayadi abo onke biyelwe phakathi kanjalo njalo, futhi mhlawumbe baphumele ejalidini langaphakathi elikhulu ngemuva, futhi kwakuyisikhathi esikhethiwe sangempela salokho kwabo okubizwa ngenhlanganyelo, ukuthi laba abapristi nasekubuseni ezindaweni ezingcwele babenazo ndawonye, futhi bavele bamema osaziwayo. Ngakho nyabo uJesu wayeyobe engekho endaweni lapho, noma ubani ogcwaliswe ngomoya wayeyobe engekho endaweni lapho. Ngakho babenazo zonke izingxoxo zabo zezinye izinto, futhi yileyo nto eyodwa engiyithandayo ngomhlangano we-businessman, hhayi osomabhizinisi kuphela, kodwa lapho abahlala khona, futhi bakhulume ngokuthi bangakuthola kanjani okuncane ngakulolu hlangothi, futhi banqume kancane kulolu, futhi baphange uPeter ukuba bakhokhele uPaul. Bathi niyazi nezinto ezinjalo, ngiyakuthanda lapho uza khona, futhi ukhulume ngoJesu nangoNkulunkulu nangomoya ongcwele nangamandla nokuvuka nokufika kwenkosi. Yilokho engikuthandayo kwi-businessman. Kodwa lo mfo wayewuhlobo olwehlukile lwesimilo, futhi wayene walungisa yonke into abakhethiwe, futhi akungabazeki, wathumela izwi ngapha nangapha kubo bonke abapristi abakhulu nababhishobhi kanjalo njalo. Manje uyedla abe lapha manje, kanye impela nje sizofakazisa ukuthi akukho lutho kulo mfo, futhi nonke yehlani anikaze nimbone, futhi sizolindela mhlawumbe into ethize esingambamba kuyo. ngakho kugcineni yonke into yabekwa ngokuhlelekile usuku olufanele luyafika lo mkhosi ne ngalokho kuza yonke into yayimi ngomumo nayo yonke into ilungele futhi oh bebengakulungiselela kanjani yonke into ithintekile nje ngalokho kuza kusese eli ngempela zonke izinceku zaziphezulu namathawula ezingalweni zazo ezazizoseva isilwane sasesivele sibulewe futhi sasosiwe egcekeni lingaphambili futhi amawayini onke lalifakwe emabhodleleni ekhethekile nojeke izingilazi yayisetafuleni yonke indawo futhi zonke izinceku zase zilungele ukuseva izixuku ezifikayo ezokuthutha kwakuyinto eyinqaba kabi babe nezindlela ezintathu zezokuthutha impi ifika ngenqola isicebi sasifika ngomnyuzi abampofu bahamba ngezinyawo ngakho babe nabehlukene phandle lapho ukunakekela izimenywa lapho zikhuphuka kwakuhlelwe kahle ngempela manje asigcine izingqondo zethu zisondele futhi njengoba sibona ukuthi mhlawumbe indoda eyayizonakekela izinqola zamasosha ezazifikile babe nendawo yokunakekela awabo ukuqaqa amahashi abo futhi bafake esitebeleni futhi bawanike ukudla neyodwa yabacebile ukuba bakhiphe imbongolo yabo encane futhi bayilungise futhi khona-ke babe nomunye umfo lapho wayebizwa ngogezana izinyawo wayeyinsila yenkosi indoda eholelwa kancane kunawo wonke alo lonke iqembu insila yenkosi ogezana izinyawo umsebenzi ophansi kunayo yonke futhi ngesinye isikhathi uma sicabanga ukuthi singumuntu othize futhi ukubusa ezindabeni ezingcwele okuphakeme kunakho konke kwasezulwini kwaba yinyama ensileni yenkosi egezana izinyawo lapho efika ukuzogeza izinyawo zomuntu ofayo
When he came to the earth, he didn't come to be a big samba.
Ngekathi efika emhlabeni akafikanga ukuba abe ngumuntu othize omkhulu. UNkulunkulu njalo uthatha abantu abangelutho ukwenza umuntu othile ngabo. Yile nkathazo kwabantu namhlanje bazama ukuba ngumuntu othize. Ufuna ukuba ngumuntu ongelutho, uNkulunkulu uthatha into okungekho lutho kuyo ukwenza okuthize ngayo. Futhi kufakazisa ukuthi unguNkulunkulu.
To wash the feet of the people.
Ukuthi kanjani lo msebenzi ophansi ukugeza izinyawo zabantu noJesu wathatha lowo msebenzi ophansi kunayo yonke wawukhona emhlabeni ukuba abe yisibonelo wayengadingekile ukuba yenze lutho wayengafinyelela emlonyeni wenhlanzi futhi akhiphe uhlavu lemali noma akhulume ezintabeni futhi beyiyothululela igolide ngezigidigidikazi zamathani wayengaphampa amanzi abuye emthonjeni futhi awaphendule abe yiwayini elimnandi kakhulu ezweni wayengathatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi yaphakela izinkulungwane ezinhlanu wayengadingekile ukuba kwenze kodwa ufikela isibonelo indlela abantu bephentekostali abafanele babe ngayo kunjalo wathatha umsebenzi ophansi kunayo yonke wo impela yilokho kodwa sizama ukuthatha okukhulu kunakho konke uma singena kuba ngumbhishophi udokotela press into ethize izindawo eziphakeme kunazo zonke izinto ezinkulu kunazo zonke wo he thina nje sigcwele izinto ezinkulu
When I'm invited like this, the baby and pet people.
Angizi lapho ngimenywe kanje ukuphathisa kwengane nokutetosa abantu ngiyakhuleka ngithi uNkulunkulu labo ngabantu bakho ngingathini lapho ngibona izinto zihuquzela zikhuphuka na
Then the Holy Spirit begins to tell me. Strike at this.
Kona ke umoya ongcwele uqala ukungitshela shaya kulokho niyabo sifuna into ethize enkulu noNkulunkulu uthatha into encane
Elijah heard the mighty rushing wind.
Uelia wezwa onamandla umoya ovunguzayo ukuduma imibani lokuzamazama komhlaba futhi akuzange kumkhathaze kodwa okwamheha kwakuyiphimbo elincane lihashazayo. Lokho kwenza umprofeti amboze ngento ethize phezu kobuso bakhe futhi ahambe aphumele ngaphambili ukuba ezwe uNkulunkulu.
Wonder if we Pentecostal people has hasn't relied too much on.
Ngazi noma thina abantu bePentecostal asikaze yini siyathembele kakhulu emoyeni ovunguzayo umsindo omningi esikundleni sokukhumbula noma ukuzwa lelo phimbe lincane lihashazayo sizwa ukuvungama okukhulu kakhulu asikwazi ukuthatha isikhathi ukuzwa iphimbo lincane lihashazayo niyazi inqola iphumela insimini igijima phezulu kwezindunduma ezincane nokubhamba ukubhamba ukubhamba yenza zonke izinhlobo zomsindo ukuntwininiza nokukhwikhwiza nokugxuma kodwa ibuya isilayishwe yaphansi izinto ezinhle yedlule emabhampini efanayo futhi akwenzi umnyaka
We ought to be loaded. As long as there's malice among us.
Besifanele silayishwe inqobo nje uma kukhona ububi phakathi kwethu. Inqobo nje uma kukhona imehluko phakathi kwethu. Asikalayishwa.
Take a weed. Lie-headed.
Thatha ukhula olunekhanda elilula ukolo uyenyuka uziphakamisele emoyeni futhi unyakaziswa ngumoya.
Sticks his head straight up.
Uphakamise ikhanda lawo ngqo kodwa lapho usuba nekhanda eligcwele uyakhothama ngicabanga ukuthi yileyo into yabangathi sonke namhlanje amabandla asizihlanganisi ngokwenele kuthiobekeni kwangempela hhayi kwamanga kodwa into ethize ohlala lapho ukuze kwenzeke okuthile kuwe ukuzithoba umoya omningi kakhulu nokuduma hhayi amaphimbo amancane athule enele ngicabanga ukuthi lokho kuyiqiniso siyabuka futhi siyabona ukuthi kuyiqiniso ngoba isithelo kusithelayo phezu kwabantu bakithi ngandlela thize akusafani nje njengoba kwakuvamile Sibuyele endebeni yethu sizokuthola lokho ngesonto. Qaphelani sithola laba abafarisi lo mfarisi enza yonke into ilungele ukukhuma kwakhe okukhulu. Njengoba besingakubiza ukusabala lokukhulu azokubeka futhi ngibuka indoda phandle lapho ilungele ukuthatha izinqola zamasosha nalene ithatha imbongolo yesicebi. Futhi ePalestine bagqoka ingubo ngaphandle okuyingubo ende ngaphakathi bagqoka ingubo yangaphansi efika emadolweni futhi lapho behamba ngalezo zinsuku benyuka phezu kwezintaba futhi benqamula benza izindlela ezinqamulelayo futhi ngenkathi benza bona abahamba ngezinyawo nalowo owaye nezilwane zemithwalo babehamba ngendlela efanayo futhi izilwane ngasemgwaqeni lapho abahamba khona futhi ke zilele phezu komhlabathi uthuli luqala ukunqobelana futhi lapho izilwane zazinqamule khona izwe kwakukhona iphunga othulini futhi lapho abantu behamba nale ngubo enkulu ishibeka yabangela umoya futhi yayibutha uthuli futhi lwalufika ezithweni zabo ebusweni babo
wasn't presentable to
futhi babenga bukeki benokuheha uma babenuka kanjalo ngakho babenene insile yenkosi egezana ezinyawo eyayizohlangana nezimenye eminyango futhi lapho noma ubani efika nekhadi labo lisimemo wayenawo wonke umgibe walokho ebesingakubiza ngokuthi into efana izicathulo zasekamelweni lokulala ezenziwe ngendwangu noma uhlobo oluthile lwezimpahla futhi izimbatata zangalezo zinsuku ngesinye isikhathi zaziwuphisi wokhuni njengoba sinayo okubizwa ngembatata yamaRoma Qebu sesikhumba ukuthi uzwane olwaluhamba phakathi nendawo futhi unyawo lwalusobala-ke othulini futhi lapho benyathela babefika kule ndawo banikeze okwabo ukuhlonipha ithikithi labo futhi babefinyelela phansi bakhumule lezi zimbadada bese bezibeka phezulu endaweni negama labo bese befinyelela phezulu eshelofini bese bethola elinye ipheya lezimbadada ezithambile bese bezifaka ezinyaweni zabo okungukuthi base belungeleke ukungena wo amarage abo aye ngesinye isikhathi aye uqinsi ngempela nezindwangu ezinkulu ezinemifanekiso kuzo babe nomdlalo omuhle emakhaya abo labo bantu babecebile bese kuthi ke into elandelayo lo muntu ayenzayo wayegezwa izinyawo zakhe khona ke into elandelayo waya esiminyweni esilandelayo futhi wayemigaxa ithawula engalweni yakhe ephethe uphiso oluncane esandleni sakhe khona ke wayethela amafutha esandleni sakhe agcobe emva kwezindlebe zakhe nasentanyeni yakhe ngoba ubuso bakhe babuvuja wayengcolile futhi wayethatha leli thawula khona-ke bese sule ubuso bakhe kahle futhi wayekahle iphunga laselisukile kuye futhi wayegcotshwa ngamakha futhi lokho kwakubiza kakhulu bayakuthola bayangitshela kusukela phezulu le ezintabeni lapho bethola khona lama-aphula amancane emva kokuba imbali sihambile lama-aphula amancane futhi kuyinto ebiza kakhulu njengendlovukazi yaseshiba yakhuphukela kuselobuni izinongo namafutha angamakha kanjalo njalo futhi benza la makha ngakho futhi baziphumuze nge babe izinyawo lwalugeziwe iphunga laselisukile kubo lelo elivuthayo ilanga elibashulanayo ebusweni babo khona-ke babehlunyelelisiwe bese kuthi-ke into elandelayo isinyathelo sokuqala isinyathelo sesibili manje isinyathelo sesithathu manje bengingashumayela ngalokho isikhashana kodwa nginasesikhathi ukuthi lokho ngokulungisiswa kanjani ukungcweliswa mbhaphathizo kamoya ongcwele khona-ke lapho bengena bahlangana nezimenywa bahlangana babehlangatshezwa ngumsingathi khona-ke into enjengale sukuma mfuthi demos emva niyabo esegeziwe wafakwa amakha wenza wayengenamahloni ngephunga wayegqoke izicathulo ezintofontofo ukuze ahambe phezu kwezindwangu ezinkulu zaseperisiya wayegcotshiwe wayenephunga elimnandi kuye hhayi ukunuka kwezilwane kodwa wayefakwe amakha khona-ke babefinyelela kanje woza khona lapha mfuthi demos kade ngisezweni lasempumalanga manje thathalesi sandla kanje khona-ke babeza ngapha ndawonye khona-ke babembambathana ngenkathi osingethe ehlangana nesimenywa khona-ke lokho kwakubizwa ngokwamukela yabo wayekade egeziwe efakwe amakha futhi wangiwa wemukelwa babangani entanyeni wayangiwa amukelwe khona-ke wayengumfowethu ophelele
That's the way it is in the church. When we're washed by the blood of the Lamb.
Kungaleyo ndlela ebandleni lapho sigezwa ngegazi lewundlu sifakwe amakha ngomnduzo wesigodi futhi sangiwa ngubaba khona-ke siyizimenywa ezemukelekile. Oh, kuningi kakhulu okungashiwo lapho kodwa ukunganigcini isikhathi eside kakhulu angifuni ukunikhathaza. Kodwa ngenkathi khona-ke wangiwa wamukelekile usekhaya wayengasadingeke ukuba akhathazeke ngalutho wayengaya ngale futhi efrijini athole isemisha elikhulu futhi akhahlele izicathulo zakhe azikhumule alale phansi empedeni noma yini efuna ukuyenza wayesekhaya futhi lapho unkulunkulu esanga esemukele embusweni wakhe sisekhaya kulungile konke sekuphelileke sigezwe ngokulungiselela asilungiselela khona igazi lakhe iphunge linuka kamnandi sifakwe ngamakha ngokungcweliswa okuxosha ukunuka kwezwe halleluya ngizizwa ngithi ukukholwa khona manje ngisuse iphunga lezwe noma izifiso zezwe niyabo uma izwe lisalokhu likithi khona-ke kukhona kungelungile akumangalisi singeke saba nemvuselelo yangempela yephentekostali akumangalisi kukhona okushodayo isimenywa asikangeni kahle impela niyabo ujesu wafundisa lokho ngesinye isikhathi mayelana nezingubo ezinde futhi wathi lo muntu wafunyanwa lapho engalungele futhi waboshwa futhi waphonswa ebumnyameni obungaphandle kuningi kakhulu obekungashiwo ngakho kodwa yiloo ndlela abakwenza ngayo khona-ke babesekhaya babezizwa sengathi babengumfowethu ngeke uzizwe sengathi ngumfowethu ube usafisa izwe angeke uzihlanganise phandle lapha ezintweni zezwe zokukhohlisa ukuqamba amanga ukweba nina besifazane niphungule ezinwele zenu futhi nigqoke izigidi nakho konke khona-ke nisalokhu nizizwa nisekhaya lapho izwi likankulunkulu lishunyayelwa ufanele ube yiphentekostali ufanele ugcwaliswe ngomoya ongcwele Umunye wangihlasela esikhathini esingeside sedlule wathi awubayeki ngani labo bantu na wathi abantu bacabanga ukuthi ngumprofeti ngathi angisiye umprofeti wathi awu bacabanga ukuthi nguye awubafundisi ngani labo bantu lawo maphentekostali ukuthi zembukela kanjani lezi zinto ukuthi zitholwa kanjani izibusiso zokomoya ezinkulu futhi bangene ebukhoneni bukankulunkulu futhi babone imibono futhi uma ubayeka ngathi ngingabafundisa kanjani ongwaqa lapho bengeke bafunda ngisho o-ABC babona bangazamukela kanjani izinto zokomoya lapho bengeke ngisho bere banokuzihlonipha okwejayelekile ukuba bazihlanze na hayi ukukulimaza kodwa ukuba neqiniso kuwe izinto ezingahle niphekile ibhayibheli elithi anifanele nizenze nokho sizihlanganisa nakho impela yabo ngeke wemukeleke qha bo mnumzane uphumile endaweni nezwi futhi uyizwe manje kuningi kakhulu kwalokho sizokuthola lokho ngesinye isikhathi kodwa qaphelani siqhubeka njengoba sihamba wena uthi yini indaba ngawe na awu ninamadoda enizobavumela bakwenze lokho kukhombisa ukuthi wenziwe ngani abanye benu besifazane amakhosikazi abelusi niziphatha kanjalo futhi nigqoke kanjalo kuyini na uyazama umyeni wakho uzokuvumele ukwenze na wo mfowethu kuyini na okunye kwalokhu kugunda ezinwele zibe yinkimbinkimbi yini nakho nizama ukuziphathisa kwenenekazi lokuqala lezwe ujezibele wayeyinenekazi lokuqala lezwe naye abanye babelusi babo angeke babatshele ngakho kodwa babeno-eliye ezansi lapho wamaqekelele kukho kahle lowo kwakungumelusi wakhe wayengafuni kukukholwa holwa ngapha nangapha
We find out that they had to be ready and prepared to go in.
Kapilani sitshela ukuthi babefanele balunge futhi balungele ukungena. Kwenzeka kanjani na?
We see him now. Sitting in the room.
Siyambona manje ehleze ekamelweni engageziwe, engagcotshiwe, engamukelwanga ngokwangiwa ehleze endlini kakhadinali. Ngifuna ukunibuza ukuthize kwenzekani kuleyo nsila yenkosi egeza izinyawo na yayikuphi na yakwedlula kanjani lokho na ithubeli nje pho futhi yaligeja wo ngiyakholwa ukuba ngangikade ngilapho futhi ngazi ukuthi wayeza ngangiyoba sesitepisini ndawo ndawo ngibheke yena ukuba fike inhlonipho yokugeza izinyawo zakhe inhlonipho kodwa ngandlela thize yavele yamedlula nje yamyeka wahamba yayikuphi indoda eyayinamafutha okugcoba na kodwa ngandlela thize wayelapho futhi wayengcolile kuyangibulala kukusho kodwa ujesu enezinyawo ezingcolile niyazi umfulentshi umbiza ngojesu jesu uJesu enezinyawo ezingcolile kungekho muntu okukhathalele ngokwanele ngakho ukugeza izinyawo zakhe uhlangene ngani lokho nathi futhi Branham na uyafika futhi wafika ngesikhathi uhlala njalo esigcine isikhathi akalokothi abe late sibize imvuselelo futhi uyafika omunye uqala ukudumisa inkosi noma khale zinyembezi ukhishelwa ngaphandle kwebandla niyabo akamukelekile neze uJesu enezinyawo ezingcolile wo kungani athole ukungcola na wathole ukungcola eza ngoba wayebiziwe ukuba eze futhi namhlanje unjalo futhi lapho efika ubizwa ngomgingqi ongcwele igama elithize lihlazo kungani athatha lelo hlobo lwento na ngoba simemile ukuba eze nonkulunkulu wehle sibonise inyama yomuntu wahlala lapha emhlabeni waba yilokho ukuze kuthi simeme unkulunkulu ukuba eze bese kuthi-ke lapho efika abamfuni babengamfuni izikhathi eziningi azimfuni kuphazamisana nokuhlela kwethu kwehlelo kuphazamisana nokuma kwenhlaliswano esinakho namhlanje amabandla uNkulunkulu yiba nombusa kithina simpofu abafarisi abalusizi esikudingayonga amandla kamoya ongcwele abuyele ezakhiweni futhi abuyele kubantu ukuthi bazoba namandla ephentekostali ayimfashini endala ahlanza ibandla kusukela kumlindi mnyango kuya kumeluzi. Kunjalo, amen. Yilokho esikudingayo kodwa siyakukhulekela futhi lapho kufika oqhabo lokho kuphazamisa ukuma kwami kwenhlaliswano yabo wo impela kugawula okunye kwezithunzi. Uma ungenakho nje ukuthi nokuthi abantu ngeke beze, uJesu wathi angekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Qaphelani futhi bonke ubaba angipha bona bayakuza. Gcina into ihlanzekile. Ngeke leze siqhathanise nezwe senze iphutha ngokuzama ukuziphathisa kwezwe. Asisoze saqhathaniswe nabo futhi asinamsebenzi ezinkundleni zabo. Balethe ezinkundleni zethu sinento ethize abangenayo. Siyahamba siziphatha njengabo khona-ke bayazi ukuthi sisho into esingenayo. Makuthi izwe lize kithi, hhayi thina siphume silandele izwe. Makuthi izwe, niyazi Hollywood iyaxebezela kodwa ivangeli liyakhazimula. Kunomehluko omningi phakathi kokuxebezela nokukhazimula. Khazimula hhayi ukuxebezela ngokubonakala kwangaphandle, ukukhazimula ngaphakathi ngomoya ongcwele. Ngobumnandi, ubumnene, ububele, ukukhuthazela nothando. Khazimula ungaxebezeli, ukuxebezela kulandela izwe. Ibandla lonke lifana njengoba lalinjalo ngezinsuku zika-Esteri. U-Esteri akathathanga ukuqhola kwabesifazane, wazihlobisa ngengubo efaneleyo umuntu ofihlakele wenhliziyo. Nenkosi yathi, mfakeni umkhele ekhanda lakhe. U-Esteri wayengumfanekiso webandla namhlanje, labo asebelungele ukuphuma futhi bazihlobise ngobumnandi bukamoya ongcwele. Hayi ukuqhola nokugqoka kwezwe uzama ukuqhathanisa nabo, kodwa lowo muntu ofihliwe wenhliziyo nguye lowo. Qaphelani, sithola uJesu ehlezi phandle lapho nezinyawo ezingcolile. Babengakaze baqaphele. Wangena kanjani na? Wakugeja kanjani? Insila yenkosi egezana ezinyawo yamgeja kanjani? Bamgeja kanjani bonke abanye na? Angazi, kodwa wayehlezi lapho nezinyawo ezingcolile. Akukho muntu owayenza noma yini ngakho. Wo umfarisi, yena nomunye umbhishobhi nombhishobhi omkhulu nokhadinali nabo bonke abanye babo wayengaleya eshayanisa izingilazi ndawonye futhi bephuza amawayini amnandi. Futhi ekhuluma ngezinto zika Israyeli, kodwa wehluleka ukubona uNkulunkulu ka-Israyeli. Lokho kunamhlanje sifuna isakhiwo sikhulu kunazo zonke edolobheni, noma nabo bonke abantu bathanda ukuthutheleka esakhiweni esikhulu kunazo zonke esikhona edolobheni. Konke lokho kukhulu, abagqoke kahle kwedlula bonke, nakho konke lokho kunye. Nenye indoda encane empofu ishumayela evangeli ezansi ngale ekhoneni lomgwaqo noma phandle lapho ndawo emhumeni ebandleni elincane, futhi awufuni ukuzihlanganisa naye. Yini indaba na? Kukhona okungalungile. Yenyukela lapho bonke abantu beziphatha kanje futhi bagqoke kahle kakhulu. Kubi kakhulu ukuthi kungena emazingeni ethu kunjalo. Esikudingayo ukuzithoba, esikudingayo ukuphinda kubhaphathizwa kukamoya ongcwele ngothando lukaNkulunkulu namandla okukhipha lelizwe kithi kusibuyisele ekuhlobiseni futhi ezwini sigezwe ngamanzi ezwi. Sibuyele kuKristu esikhundleni sokuzifanisa nezwe, sizama ukuziphathisa okweninikazi lokuqala nazo zonke lezi ezinye izinto. Abanye bababhishobhi kanjalo njalo, akunendaba ngalokho. Ufuna ukufana noJesu, uJesu. Manje cabanga ngakho, wonke umuntu emiyezu ngeze uthango emva kokuba idili selingenile, iphunge elimnandile, uwundlu nene, yonke into. Kwakungekho muntu emgwaqeni. Wonke umuntu wayemile ebuka phakathi, imilomo yabo iconsa amathe, behahela ukuluma iwundlu. Babengena kungena qhabo, babengabampofu, imfucuza ngaphandle. futhi nangoyedwa ngaphakathi egqoke futhi ebukeka njengabo ngaphandle. Kukhona kungalungile ndawo ndawo ehlezi lapho kungezikho kuphela ukuhlonipha ukugeza ezinyawo zakhe noma angiwe amukeleke. Bavele bamyeka nje ahlale lapho, akukho muntu ngakuye. Abafundi bakhe babengena kuza babengamenyiwe, kodwa nangu ehlezi lapha eqalaza. Manje lalelani ezansi le emgwaqeni engcenyeni ephansi kulezo zonke yomuzi ezansi esifundeni selambo elibomvu. Sijikela ngakwesokudla senyuke ngomhubhe, kukhona izinto ebhizi ezindadlane ezinsegezayo ezehla ngemuva, futhi lapho ukhuphuka kuzo uyansweniniza futhi uyansweniniza uvula umnyango futhi zijwela phakathi lapho isifazane omncane. Wo ngikholwa ukuthi wayeqonde ukuba mubi, mhlawumbe wayenomzalo olungileyo futhi wavele nje wathatha umgwaqo ongalungile. Noma mhlawumbe wayeyinto embazane elungile, omunye nezinwele ezishelelayo, uJuda onekhanda elisongene wonakalisa udumo lwenenekazi elincane. Ngihlala njalo ngishaya kwabesifazane, ngizonimela isikhashana. Kunenqwaba yentombazane elungile ehambe ngokungalungile ngenxa kaJuda uthize omncane ofake amakha. Ugijima nezinwele zakhe ezishelelayo zehla futhi ebambe umlomo wakhe uvulekile ngaphambili, eqhubeka nento ethize encane ye omunye walaba lapha imishini kaRicky noma kaElvis phandle lapha emgwaqeni, ekhipha intombazanyana ethize ngoba icabanga ukuthi muhle, ayinike usikilidi ayise kwiphansi lokudansa. Ngihlangane nezinkulunkwane zabo, izimpilo zabo ezincane zimpofu zibhidlikile futhi zonakala. Akuhlali kuyiphutha labo ungalokothi uthatheke ngomfana onjalo dadewethu. Myeka kukho lutho kuye uma engagcwalisiwe ngomoya ongcwele. Ngizosho into ethize angikuqondile ukuba kube yihlaya, ngoba lena akusiyo indawo yamahlaya, kodwa into ethize nje eyenzeka ebandleni lami lena indawo yevangeli. Saba le ntombazane ebandleni lethu lapha esikhathini esithile esedlule, ekahle enhle intombazanyana, into yokuqala niyazi gunde izinwele zayo, lokho kuphambene nemithetho. Yebo mnumzane, ngenkathi yenza lokho iBhayibheli lithi ingowesifazane ohlazisayo suka kuyo. Ibhayibheli lathi owesifazane ukugondeza inwele zakhe kuyihlazo. Manje lelo yizwi uNkulunkulu yazi ukuthi lokho kuqinisile, futhi uma umoya ongcwele ukuwe futhi ungeke ubambisane nalokho, mhlobo luni lukamoya ongcwele lolo na? Umoya ongcwele uqobolwawo kuwe ukwenza uphile lokho yikho. Uma umoya ongcwele ungavumelani nezwi futhi nikubiza ngomoya ongcwele, khona-ke akusiwo umoya ongcwele kaNkulunkulu, unohlobo oluthile lomoya. Namhlanje sinazo zonke izinhlobo zomoya. Abantu bathi vala amehlo akho, vula umlomo wakho, yemukela okuthile uyakwenza, kodwa buka ukuthi unani emva kokuba usukwemukele. Ungakwenzi lokho, yize kuNkulunkulu ngokunengqondo nabo bonke ubuhlakani, ubambelele ezwini, thola umoya kaNkulunkulu uzokwenza uhambe ngomqini noNkulunkulu impela. Le ntombazanyana yaqala ukuzulazula noElvis othize omncane. Emva kwesikhashana ngayibuza kathi, Martha, yini kwenza wenze lokho na? Bonani kulowo mfo na uyabhema? Ngimbonile emingo ezinkundleni zesonto ebhema. Yena uthi mfoti Branham wathi uyazi, wathi unezinhle izinwele ezisongekile, futhi wathi unuka kamnandi nje. Manje uma lokho kungesiyo into ethize yokukhetha isoka, ngathi kodwa kasindisiwe, ngathi ngingaqoka kuhamba nomfana owayenuka njengesibaya sokuthengisa le mfuyo, futhi enezinyawo njengenqola, futhi enomoya ongcwele. Yebo, bengingakwenza kuneyodwa yalezo zinto ezincane, ekugcineni yaphelela emgwaqeni ongafanele, njengoba mhlawumbe le ntombazane bandla yenza. Omunye umfana wayiholela ngokungesikho, khona-ke yaqala. Futhi uma usuvele uqalile, sese kukhona amathemba uma nje uzohlangana nale ndoda engikhuluma ngayo, mhlawumbe wayengakabi nalo ithuba. Ngakho uqala ukwehla ngomgwaqo enqubweni yakhe evamile futhi akaboni muntu ukuphi wonke umuntu na futhi wedlula kwelinye ikhona nelinye ikhona ukuphi wonke umuntu na akukho muntu namhlanje emva kwesikhashana yena uyahogela uzwa lelo phunga elimnandi isisi esincane esingenalutho isimpofu siqala kulamba unyukela phakathi kwesixuku phezulu ngasemnyango womfarisi futhi ubona umbhishobhi nokhadinali nabo bonke phakathi lapho beshayanisa izingelazi futhi uyazicindezela ukhuphukela othangweni nabantu bayaqala bayaqhela kuye abanye babo babi kakhulu kunaye kunjalo abazazisayo abaqondi ukuthi yonke wesifa zane owahamba ngokungesikho wayenesizathu esithize ukuba wonke wesilisa wahamba ngokungalungile futhi sicabanga ukuthi singabazazisayo kakhulu izikhathi eziningi azifuni ukuzihlanganisa nezinxibo emgwaqeni asinazo isikhathi sokuma futhi sikhulume nabo umzuzu bese ke sizibize ngamaKristu na yebo wacindezela indlela yakhe wakhuphukela othangweni futhi wayeqalaza lapho ehogela wayelambile futhi wabuka futhi wayebuka ngapha ekhoneni kwakumi umfarisi wayezwa lowo omkhulu ngale ekhoneni wabuka ngale futhi nangu wayeshayanisa izingilazi nalelo lemnandi iwayini likanobusho newundlu losiwe nedini yacishe selilungele ukunikezelwa futhi eqalaza kanjalo futhi emva kwesikhashana amehlo akhe abamba umuntu othize wo kwangathi sonke singasibamba lezo sithombe manje ohlezi ngale khoneni onganakiwe futhi kufanele ukuthi wabamba iso lakhe akekho ongake ambuke esweni ongake ezwe okufanayo futhi wambona futhi wacabanga ubani lewo na kukhona okwehlukile ngaye futhi kukhona akukaze kube khona umuntu onjengaye akusoze kwaba khona onjengaye wayehlukile kwabanye futhi nango wayehlezi wabuka phansi nabantu waye bayamfulathela futhi ba waqaphela izinyawo zakhe zazingageziwe ubuso bakhe babulokhu busahangukile futhi buvuthe kuba kuphela besingabona lokho namhlanje futhi niyazi ukuthi ngikhuluma ngani simbone ehlezi ehlazweni njengoba abantu bakhe enza namhlanje ezweni abafuni ukuzihlanganisa nabo bayafana njenge wena othi iPentecost mfowethu sebehambile wena othi moya ongcwele uhe bakhalile kuwo Esidinga ukukwenza thina abantu ngokugeza izinyawo zakhe simgcobe ukuze sivuke emandleni okuvuka kwakhe sisuse lelo hlazo kuye amen senze izwe libe namahloni ngabo qobo ngamandla kuphila kwakhe kithi njengezidalo ezehlukene hayi njengabo phandle lapho lelo isoshaya lingabalulekile empini lokho akulutho kodwa imilotha yeatom ibandla liyisidalwa esizelwe ngokusha nango ehlezi kulelo hlobo lwesixuku ileyo ndlela abukeka ngayo futhi yileyo ndlela wesilisa noma wesifazane ogcwaliswe ngomoya wangokoqobo abukeka ngayo ebusweni besixuku esinjalo qaphelani wambuka wacabanga yazi ukuthi ubani lewo na umunye lapha ngabe lewo yilowo mprofethi waseGalile na wo lewo nguye wo intize yakhe iqala kushaya into ethize lapho uthola uJesu intize yakho iya ekuzipha thena kuxakile izothola inkosi entsha khona lapho intiziyo yashaya wo lewo nguye owayesezansi lapho emthonjeni lapho lowo wesifazane wasesikari wayekhona yilowo owathola owesifazane nesimilo esibi njengoba nginjalo futhi wamtshela ukuthi wayenamadoda amaningi kakhulu futhi wamthethelela izono zakhe
I'm too wretched. But it's not right.
Wo akasaza ngithethelele ngilusizi kakhulu kodwa akulungile ukuthi yena ahlale lapho kanjalo uNgunkulunkulu waphakade nguye kuphela umsindisi akulungile kuye ukuba phathe kanjalo futhi wathela umqondo ngethemba ukuthi niyawuthola wodwa washo wehla ngomgwaqo ngamandla akhe wonke nje ehlela emhubheni omncane phezulu emhubheni eya izitebhisini ezincane zithegezayo zithegeza uyakhuphuka udonsa umnyango omncane onsinini zayo uyawuvula emva kokuba esesuse umshudo uyangena uwela phansi kwiphansi lendlu uyacabanga ngiguqe ngamadolo ufinyelela ngaphansi kombhede adonse ibhokisi elincane futhi uyalivula nesiqeshana esincane sesokutisile akhe elide mhlambe uyalikhipha uyalinyakazisa nakho konke okuphila kwakhe yilokho kuphela enakho kodwa uselungele ukukunikezela ngiyamangala uma siqothe kangako ungakhombi ngomunye wakho uma ungenjalo konke ayenakho wayezimisele ukukunikeza futhi uyidonsela esifubeni sakhe futhi yena inhliziyo yakhe igcwele injabulo. Kodwa manjalo kwethulwa ukuthile kuye uyazi ungumprofethi ngiyakholwa ukuthi ungumprofethi anginendaba ukuthi urabi uthini ukuthi ukardinali noma umbhishophu uthini ngikholwa ukuthi uyilowo uMose akhuluma ngaye ngikholwa ukuthi ungumprofethi ubezosivakashela ngalezi zinsuku futhi yena eyilokho uzokwazi ukuthi ngiyithethephi le mali uzokwazi izindlela engizenzile ukuze ngithole le mali kodwa yilokho kuphela nginakho mpela uyakwazi angakutshela khona kuleli pulpiti khona manje konke ngawe yabo mnumzane. Uyakukholwa na ngingakufakazisa kini amen mtsholo yena uyazi ukuthi wenziwe ngani yena uyawazi lamazwi ngezinye izikhathi ayakushisa yena wazi konke ngawe kodwa yilokho kuphela enakho yilokho kuphela akulindele kuwe nikela ngakho konke kuye yonke inhliziyo yakho intando nokuthandwa ngabantu ukuma kwenhlaliswano vele ukuphonsele konke kuye ngenendaba yokuthi wenzeni kodwa wathi leli yithuba lami kuphela futhi ngizolithatha mhlawumbe kungahle kube yithuba lakho lokugcina kungcono ulithathe ngenkathi usekule ngqungquthela ungayekhaya ngaphandle kwakho ngokuba ngikholwa ukuthi uzombona ehamba ngendlela efanayo usevele ukhona nizombona emkhulu kunalo nizobona izwi lakhe libonakaliswa qaphelani futhi uthi yilokhu konke nginakho ngakho yikho konke engingakunikezela yilokho kuphela kubhekile futhi Branham angikhathali ukuthi uyini ukuthi ubungumzenzisi kangakanani ukuthi lilunga lebandla elihle kanjani ukuthi ungaba kanjani ulungile ngokuzenza kulokhu okusa phambi kwabantu nikeza nje lokho onakho ilokho kuphela akulindele uzothatha lokho wehle ngomgwaqo wathi awu kalula ngizohamba ngoba kukhona okuthize kimi okungitshela ukuthi ngikwenze yilapho kuyikho ngempela hhayi uma ukwembatha kodwa into ethize yangempela nangu ehla ngomgwaqo futhi uyaqalaza futhi wakhumbula ukuthi uLavinsky unesitolo esingcono kunazo zonke samakha edolobheni ngakho ungena emnyango insimbi encane yakhala noyedwa uyaphakama wabuka ukuba bone ukuthi bekungubani awu ufunani wena ngamanye alamadoda angaphambi kokuba abe ngosomabhizinisi abangamakristu lelo ibhizinisi limpofu ufunani wena angithandi ukuba umuntu onjalo abe sesitolo sami ngifuna adlula wonke onawo ohe adlula onke nginawo na yebo angawo umuntu othize ngempela angowomcimbi okhethekile ileyo ndlela esiyifunayo okwedlula konke okungatholakala okwedlula konke esingakunikeza hhayi nje imizuzu emithathu ngosuku emkhulekweni kodwa okudlula konke ongakunikeza wo ngifuna adlula wonke onawo wayazi ukuthi wesifazane onjalo ngempela wayengenayo imali enele ukuthenga lokho ngakho uthatha ichopholo sokuyisi lakhe elide lincane wayesethi ayi malini edlula wonke na izinhlamvu ezingamashumi amabili yilawo awedlula wonke enginawo uthululela ichopholo sokuyisi lakhe elide lincane lapho nemali yakhehlezela wo kusobala lokho kwehlukile yena owathi akukho nzuzo ekugcineni ujosefa ezweni uselungele ukukwenza uyazi ngakho wenyukele lapho futhi uyayibala wo yebo ncamashi izinhlamvu ezingamashumi amabili zikadenariyo bamaroma abiza lokho-ke uzokwenzani ngalawa na wo lawa ngawumuntu okhethekile ngakho wafinyelela phezulu eshelofini futhi umnika ibhokisi le-alabaster ulifaka esifubeni sakhe uthi nyelele ubuyele emuva futhi ubuka phakathi lapho ubona umfarisi nabo bonke bemi bezungezile esibumbatheni esikhulu kangako so somkhosi futhi ubona uJesu esahlezi lapho lezinyawo ezingcolile akekho owayemnekile ngizongela kanjani na bazongiphonsa ngaphandle lapho ngiqala esangweni. Kodwa niyazi kukhona into ethize ngaphakathi kuye emtshela ukuba ngene, wayefuna ukwenzela uJesu inkonzo. Futhi uma ufuna ukwenzela uJesu inkonzo, abekho ababhishobhi abenele nokhadinali emhlabeni abangakumisa ekungeneni ebukhoneni bakhe. Kunjalo awekho amahlelo anele nabazenzisi ezweni kukwenza. Noma udevela abenele ziyokweni kukumisa kukho uma ufuna ukwenzela uJesu inkonzo. Nanguyeza uthinyelele ngapho ubona umlindi esangweni efulathele unyonyoba ngaphansi kwesango. Nangu enza indlela yakhe ngokukhulu kushesha. Kunjalo lapho uqala ukungena yana kuye ngo ungazixubanisi. Ungahambi ukhuluma ubone ukuthi lona uthini nokuthi le nhlangano ithini nalokho ukuthi hamba uqonde ngokuJesu. Finyelela kuJesu ungakunaki okushiwo yilaba abanye yana kuye ngokukhulu kushesha. Ngakho uthinyelele ngokushesha impela uyama ibhebhele lasho emva kwakhe wacabanga, oh ngisebukhoneni bukaNkulunkulu. Ubuzo koxakile njalo kufika phezu kwakho lapho ungena kuleso simo sokuziphatha. Kodwa uma ufika esimweni sokuziphatha umfarisayo nazo uyoba nomuzwa ofanayo ayenawo, akukho lutho kukho. Kodwa ngena nje kuleso simo sokuziphatha ukuthi ufune ukubona uJesu, ubone ukuthi hlobolunu lomuzwa olufika phezu kwakho makuthi leyo nhliziyo endala incibilike phakathi kwakho kulokhu kusanga kuye. Lalela iphimbo lakhe elincane lihashezayo, kuyoba khona isimo sokuziphatha esehlukile. Uthinyelele uyakhuphuka, wayehlezi lapho wacabanga, oh nginovalo kakhulu, ngazi ukuthi ngenzeni uma ngifika ngapho, mhlawumbe angahle angixoshe lapha, oh ini awu angilutho empeleni. Manje lapho ucabanga lokho ulutho empeleni, uma wesaba ukuthi uzokona isithunzi sakho khona ke kungcono uhlale kude kokuqala, angilutho kwasekuqaleni. Ngakho wagijima wazungeza phambi kwakhe futhi wabuka khona ke wayesesondele, yilokho ofuna ukukuthola, ukusondela nje kancane ukuba umbuke, mhlawumbe umbukela kude kakhulu, uyambuka le emuva ngaleya. Eminyakeni ezinkulungwane ezimbili eyedlula kuthiwa ningaye kulokhu kusa na unguye izolo namuhla naphakade, amandla fanayo izibonakalise ezifanayo, imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Umfowethu Demos esikhashaneni esedlule ukucaphunile kwiKing James, emikhulu kunaleyo niyakuyenza. Kodwa ukuhumusha okuyikho futhi noma ubani uyazi ngokuthi eminingi kunalo niyakuyenza. Hayi emikhulu, akekho owayengenza emikhulu, kodwa eminingi imisebenzi emikhulu efanayo. Wavusa abafileyo futhi wamisa imvelo, akukho okunye okwakungenziwa okukhulu kodwa okuningi. Ngani na usebandleni lakhe lomhlaba wonke elikhulu elingcwele elabapostoli iPentecostali ibandla likatolika emhlabeni jikelele, uJesu kuwo wonke amalunga. Wayekumuntu yedwa kuphela uNkulunkulu wayekhona ngaleyo nkathi. Manje uNkulunkulu usebandleni lakhe lonke, khona ngaleli hora abantu uyaphulukiswa, khona ngawo lo mzuzu abantu wemukela umoya ongcwele. Ukuba nje ubemi lapha yedwa esesimweni somuntu njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi, ubengakhuluma kuphela kulezi zethameli eli, kodwa manje ukhuluma umhlaba wonke ngomoya ongcwele. Ngakho nango wayesebukhoneni bakhe wahamba-hamba, ngiyawabona lawo mehla amancane embuka phezulu nenhliziyo yakhe yacishe ehluleka. Nanso indoda ethethelela lowo wesifazane futhi eyazi inhliziyo yakhe, wayemazi lowo wesifazane waseSamariya esikari. Wayazi ukuthi wayenamadoda amahlanu futhi uyazi ukuthi nginecala kangakanani. Uyakwenza, uyazi ukuthi unecala kangakanani, uyazi nje ukuthi zonke ziphansi kanjani, uyasazi. Futhi wambheka busweni futhi wakuqonda. Manje akazange abuke ngale kumfarisi noma abuke ishadi futhi yabona ukuthi bangaka amalunga ayengawebandla ukuthi uzolijoyina noma cha. Wabuka uJesu, wazizwa enecala futhi akabange sakwazi ukubamba izinyembezi zakhe, futhi wabuka phansi ezinyaweni zakhe nezinyembezi ziqala kuqathakela ezinyaweni zakhe. Wayenamahlani kakhulu, wawangamadolo akhe, yena umbonile wesifazane futhi akabange sakwazi ukubamba izinyembezi zakhe. Kukhona kunye ukuthize lapho ufikanga kuJesu, uqala ukukhala, hayi ngekho anginamsebenzi ngalokhu okubandayo, ukuvuma izono okuyisitashi nokufaka igama lakho encwadini nokujoyina ibandla. Ufanele ufe kuwe uqobo, uzalwe kabusha. nezingembezi ziqala ukuqathakela ezinyaweni zikajesu futhi wayengenalutholo ukuzesula ngakho egobotise ikhanda lakhe phansi ikhala ezinwele zakhe ezinhle ezisongekile ayezenze konke phezulu ikhanda lakhe niyazi kanje zawa phansi uqala ukugeza izinyawo zakhe ngezandla zakhe futhi ezesula ngezinwele zakhe abanye bodadewethu bephentekostali bekhungula zonke izinwele zabo ezinhle bazofanele bame ngekhanda labo ukuthola izinwele ezenele ukugeza izinyawo zakhe ukuze esule kunjalo kodwa yena wesifazane ngisho nasesimweni sakhe ungamxeki wathethe izinwele zakhe uqale ukwesula izinyawo zakhe futhi wayebuka phezulu o ukuba ubeyonyakazisa unyawo uma yena ukuba wayexwayizise iso wayeyoba uphuma lapho kodwa ujesu uma uzama ukumenzela ukuthize uyakuvumela nje ukuba ukwenze ngiyakuthanda lokho wavele wahlala wathula futhi wambuka futhi yena wazama ukuthi futhi esula izinyawo zakhe amanzi amahle kangaka ukugeza izinyawo zakhe izinyembezi zokuphenduka kungcono kunalokho ayengakuthola kumfarisi omdala ozenzile amanzi ehlelo wayenamanzi okuphenduka ezinkulukazi zakhe izinyembezi ezinosawoti ezishaya izinyawo zakhe futhi yena nezinwele zakhe ezinhle nje geza futhi esule ezinyawo ethi ngingi o ngeke ngakusho waye ngingi esule ezinyawo zakhe khona-ke kwaba yikho ngempela wathi ncwancwa o ngeke ngakusho he ujesu wambuka nje emva kwesikashana wakhipha ibhokisi lala pasta wayenamahloni ukusukuma ukuba libeke ekhanda lakhe wacabanga uma nje ngingahlali ezinyaweni zakhe lokho kuzoba kuhle ngokwenele abanye benu bafuna ukuba yisikhulu izinyawo zakhe zinganele izwi lakhe lenele inqubo nje umangazi ukuthi ngikuye nezwi lakhe likimi lokho kuhle ngokwenele lapho ngifinyelela laphaya uma nje ngingabeka izandla zami ezinyaweni zakhe lokho kwanele lokho kuzolunga yilokho kuphela engikucelayo ngicabanga ukuthi yileyo ndlela sonke sizizwa ngayo egeze izinyawo zakhe izinyembezi zamanzi yokuphenduka yilokho afuna ukungcola kwakhe kugezwe ngakho ukuzihlawulisa hhayi ukuzihlawulisa ukuphenduka egeze izinyawo zakhe ezesula ngezinwele zakhe ngokuqondile wafinyelela phakathi ethukile futhi wathatha ibhokisi le-alabaster futhi walishaya waye novalo kakhulu futhi wephula isiphetho salo walithululela lonke ezinyaweni zakhe futhi wayenovalo ngempela futhi khona-ke wabuyela muva futhi uqala ukwesula izinyawo zakhe futhi ncwancwancwancwancwa ngifuna futhi wabheka phezulu waqaphela amehlo akhe ayesukile kuye ngaleyo nkathi kwenzekani ngaso sonke isikhathi egumbini na akukho mnyakazo owenziwe yini indaba na yonke into yama sengiyambona lo mfarisi ozazisayo ishinga elinesihluku kunawo wonke ezweni wo ubomvu ebusweni wehliswe isithunzi kakhulu omunye wathi amen ngani omunye othi amen ebandleni lakhe uyamphazamisa amandla amancane kankulunkulu kwenzeka kuba asho izwi wenze iphutha ndawo wayesethi ujesu kristu uzela ukusindisa izoni futhi omunye uthi udumo kunkulunkulu bangenisi bakhiphele ngaphandle ya bayangiphazamisa lapho bengakusho ngakho lapho wayehliswe isithunzi kakhulu wo waze wayothi ngu phansi wo nje wayeyi wo bakithi ngifanele ngiyeke niyabo wayehliswe isithunzi kakhulu wayembekile futhi washo phakathi kwakhe ngokuzisa ekhanda kubo kardinali niyabo ngilitshelile kube leyo ndoda ibingumprofethi ibizokwazi ukuthi hloboloni lowo wesifazane abe yilo impela wakwenza wayengcono ngokuphindwe kasigidi kunaye nakuba wayeyilunga lebandla wayeyisifebe ngiyanidabukela nina enilusizi malunga ebandla ampofu awazi lutho ngonkulunkulu kunalokho ethi sesithunzi wathi ngilitshelile niyabo kuba ubengumprofethi ukuba ubengumprofethi ubeyokwazi lokho akasuye umprofethi kodwa uJesu wayekwazi ukwehlulela imicabango yakhe ngakho waziphakamisa yena uqobo wesifazane omncane wama izinwele zakhe zilenga kuye phezu kwamahlombe akhe zehle ngokhalo lwakhe inyembezi lwehlela phansi nogrisi kuwo wonke umlomo ngokwanga izinyawo zakhe amakhulukazi amakhulu amehle amahle ansundu ngiyamangala ukuthi uzothini ubuka phansi kuye
I got something to talk to you about.
Wathi Simoni kunento engifuna ukukhuluma ngayo nawe wo ozazisayo umpofu umzenziso lusizi ezisho ukuthi ingceke kaKristu.
I got something to say to you. You invited me to come here.
Ngikhona ngifuna ukukusho kuwe ungimemile ukuba ngize lapha futhi ngiyafika ngishiye uhlelo lwami olumatasatasa uyakwenza njalo kunjalo uza lapha ulapha manje impela ngishiye uhlelo lwami olumatasatasa ngoba ungimemile ukuba ngize futhi ngekathi ngifika eminyango awungigezanga izinyawo zami awulicobanga ekhanda lami futhi awuzange neze ungange ungemukele
ever since she's been here.
Kodwa lana sifazane selokhu ebelapha angenzanga lutho kodwa ugeze izinyawo zami ngezinyembezi futhi uzesule ngezindwele zakhe ungicobile manje uzokwenzani na nango sifazane emi lapho amehle akhe amakhulu ebheke phezulu kuye sithini isinqumo sejaji na wo unkulunkulu leso makube yisinqumo sami sejaji makube yilokho engikuzwayo lapho ngizama ukumenzela inkonzo nakuba ngifanele ngisho izinto kubantu bakithi okungisika ngibe yizicucu ngaphakathi kodwa ngifanele ngimenzele inkonzo kulothi yezwini ngifanele ngikwenze sifanele sikwenze bazalwane kungakhathaleki ukuthi intengo eyini sifanele sikwenze inkonzo unkulunkulu ayidingayo shumayele izwi kunjalo mbuke wayeshaqekile uzokwenzani angilahle na
And I say unto her,
Wayesebhekake, wayesethi futhi ngithi kuwe izono zakhe ezaziziningi zithethelwelwe zonke. Izono zakhe ebeziningi zithethelelwe zonke. Leso yisinqumo sejaji engifuna ukusizwa. Ngifuna ukuzama empilweni yami ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ufuna ukuzama okufanayo. Lesimo sejaji ekugcineni sizoba yinto efanayo. Izono zakho eziningi uthethelelwe zonke. Asikhothamise amakhanda ethu imzuzwana nje.
We have invited him. And he's come.
Simemile futhi ufikile. Kuhonke amabandla kuleli viki nabazalwane bami sikhulekile Jesu yiba lapha ngama esiqongweni seSouth Mountain ngolunye usuku ngathi kumkami. Buka phansi kuleso sigodi kukangaki ngehora lokugcina igama likaNkulunkulu liphathwe ngeze na kungaki ukuphinga okwenziwe kusukela izolo ebusuku kuleso sigodi na. Futhi wathi kimi, Billy, uzele ini lapha khona ke na? Ngathi sithandwa kodwa ezansi kusakazekile kuleyo Maricopa Valley enkulu ukuthi ngelinye ilanga kwakungelutho kodwa umdolofiya nezibankwa kube neminingi imikhuleko enyukile emahoreni engamashumi amabili nane okugcina. Abangcwele abazelwe ngokusha bangempela bakaNkulunkulu bakhulekela ukuthi isoni sizokwenza indlela yaso kule ngqungquthela. futhi ufikile ulapha ngiyazi ukhona masenze yena amukeleke ngezinyembezi zethu ezimbalwa ezivela ezinhlizweni zethu ezibandayo ezilukhuni asigeze izinyawo zakhe kulukukusa asimtshele ukuthi siyamthanda sizomkhonza kusukela manje kuqhubeke uzwe leso sinqumo sejaji esikhulu saphakade izono zakho eziningi zonke zithethelelwe wena ngizonibuza umbuzo onesizotha ngikufuna ngokusuka enhlizweni yenu uma kukhona besilisa nabesifazane lapha okungukuthi ukhona ongaphili kahle noNkulunkulu futhi ungathanda ukuzwa isinqumo sejaji owesifazane asizwa ngalolo suku izono zakho ebeziningi zonke zithethelelwe wena ungasiphakamisa isandla sakho na manje akungabukuki muntu makubuke mina nenkosi phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise 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 nxa zonke manje malunga ebandla nina lapha waziyo ukuthi anikaze nizalwe ngokusha futhi nokho uJesu ulapha yazi ubuyoba namahloni uma kungenzeka kwenze umemeza udimo lwakhe noma azame ukukutshela ukuba ufakaze komunye umuntu phakamise isandla sakho uthi Jesu ngiyaxolisa ngifuna ukuba ngomKristu ozelwe ngokusha wangempela kusukela namhlanje phakamise isandla sakho buziswa uNkulunkulu akubusise
Now some of you Pentecostal women.
Manje abanye benu besifazane bePentecostal nezimfishane izinwele eziphunguliwe ngiyalidabukela manje niyazi ninephutha.
If you didn't know it till now, you know it now.
Uma ubungakwazi kuze kube manje usiyakwazi manje ngabe unamahloni ngakho na uma unjalo phakamise isandla sakho. Akungabuki muntu uNkulunkulu akubusise lokho kuthatha ininikazi la ngempela ukwenza lokho uNkulunkulu akubusise kunjalo uNkulunkulu akubusise kunjalo impela ninjalo impela ninamahloni uqonde ukungitshela ukuthi unezinwele eziphunguliwe futhi awunamahloni ngakho na uzama ukuthokozisa abantu esikhundleni sikaNkulunkulu na uqondini ukuthi inqobo nje uma unga awusoze kusukela kulolu suku ukuqhubeke uke ukwazi ukuqhubekela phambili noNkulunkulu lena into ekwedlulayo khona lapha uthi nomoya ongcwele usine moyeni ukhulume ngezilimi na wethembele kakhulu kulokho esikhundleni salelo phimbo elincane lihashezayo ungaba namadlingozi engqondo kodwa impilo yakho iyafakazisa ukuthi uyini ungawathola amagilebhisi emvinini wethanga na ukukhamba emvinini wekhabe na uyazi ukuthi unephutha phakamisa isandla sakho ube yini nekazi ngokwenele ukwenza lokho abaningi benu anisiphakamisanga isandla senu abaningi benu uNkulunkulu anibusise kunenqwaba yabo manje Nina madoda enivumile abanye benu bashimayeli ngiyanidabukela nina bashimayeli beFull Gospel enivumela umkenu enze into enjalo ngiyanidabukela
God have mercy on your soul brother
uNkulunkulu abenomusa emphefumulweni wakho mfowethu ungenabo impela obuqotho benelo kushumayela evangeli uyamesaba na Kuthiwani ngabanye benu ababhema osikilide usalokho zisho ukuthi uyiPentecostal usalokho uphuza isiphozo sobudlelwane nobasina abanye benu bosomabhizinisi namanje anikazi yeki izinto zenu zezwe ukunifuna ukunifanelene ibe nesiphozo esincane sobudlelwane ngokhisimuzi ngiyadabukela Ngiyakudabukela nazi yini ukuthi uJesu uzonilahla ngalolo suku na uyazi ukuthi nephutha abanye benu useze wendlula ngisho izwi ngalezi zinsuku zokugcina amabandla aya abangagcina umthetho kukhona kungalungile ibandla lakho aliyikukumela ngiyazi abanye benu bashumayeli nimsulwa phumani lapha nishumayele izwi ngamandla eni onke
lay it on brother God will hold him responsible
Lelo bandla kubeke mfowethu uNkulunkulu uzobathwesa icala Abanye benu abakamthandi njengoba benifanele, abanye benu bangamaKristu ahloniphekile ngempela futhi anikamthandi njengoba benifanele ukumthanda, futhi niyazi ukuthi ninecala, anikhuleki ngokwenele. Ngizophakamisa isandla sami manje, angikhuleki ngokwenele, nginamahloni ngami, nginamahloni ngempilo yami. Ngimcelile ukuba eze kulo mhlangano futhi nginamahloni ngempilo yami phambi kwakhe. Nginani, nginamahloni ngempilo yami phambi kukaJesu. Musisa inhliziyo yakhe, ufikile evele ezulwini kulokhu kusa ukuzosivakashela, uze kithi ukuzoxoxa nathi, ukuzokhuluma nathi. Ukhuluma nathi khona manje, lelo elincane, iphimbe elincane lihashazayo phansi enhliziyweni yethu. Kungahle kungabi khona ukuvunguza imimoya enamandla, sibe nokuningi kakhulu kwalokho. Asimboze ubuso bethu ngeveli kulokhu kusa ngehlazo. Nginamahloni ukuba yiPentecostal ngempilo engiyiphilayo. Nginamahloni angisenawo amandla ebukhoneni bakhe. Nginamahloni ukuthi angisesiso isibonelo somKristu phambi kwabantu bakithi. Jesu, ngihawukele. Nkulunkulu, angisuye ongenaphutha, ngidinga ukulungiswa nami, nomoya ongcwele wakho ukhuluma kimi. Sifuna ukukhuluma nawe Nkosi, sifuna usithethelele, sifuna ukuba ngamaPentecostal ngempela Nkosi, sifuna ngempela ukugcwaliswa ngomoya. Asina mahloni ngezinyembezi, asina mahloni ngawe nangayiphi indlela, futhi kulokhu kusa uyasivakashela, futhi sifuna ukugeza izinyawo zakho. Sifuna ukukunika izimpilo zethu, sifuna ukuba ngamaKristu ngempela, sifuna isithelo sikamoya ezimpilweni zethu, simnene, sizothile, sithandane, sithethelelana. Nkulunkulu, ngenxa kaKristu wasithethelela, sifuna ukufana naye, wayeyisibonelo sethu. Wonke lowo naleso sifisa enhliziyweni yabo ukuthi ungathanda nje ukukhothamisa ekhanda lakho kulokhu kusebukhoneni bakhe, wazi ukuthi sinecala nathi. Ukuthi ubungathanda nje ukugeza izinyawo zakhe nawe, ungama uthule ume ngezinyawo zakho manje na. Busiswa.
My wife used to sing a song. Dear Jesus, I love you.
Umkami wayevama ukucula iculo. Jesu othandekayo, ngiyakuthanda, ngiyakuthanda baba. Uma ngake ngakuthanda, Jesu othandekayo kumanje.
Let's bow our heads now, everybody.
Asikhothamise amakhanda ethu manje, wonke umuntu.
Our Heavenly Father, we have been so
Baba wethu yasezulwini, sibe ngabanganaki kakhulu kakhulu kuwe. Sikuphathe kabi, asiphathanga kahle imbangela, kade singanaki. Ngikhulekela lowo wesifazane ompofu njengamanje ukuthi udevele zama ukumsusa. Mlandele moyo ongcwele, ungamyeki yedwa, mlandele Jesu.
May come out in the name of the Lord Jesus.
Lo devil ekhala kwangathi angaphuma egameni lenkosi Jesu, kwangathi lewo mpofu umphefumulo olahlekile ungasindiswa.
We're sorry, Lord. Move upon us with your Holy Spirit.
Siyaxolisa Nkosi, hamba phezu kwethu ngomoya ongcwele wakho, sicwalise ngokulunga kukaNkulunkulu. Thulula ezibusisweni zakho Nkosi, sigeze izinhliziyo zethu ngamanzi ezwi. Ngena ezimpilweni zethu Nkosi, hlala phansi etafuleni lethu, uhlale phansi futhi udle nathi namhlanje Nkosi. Sizokuthatha manje nje njengomsindisi wethu, sizokuthatha njengomphelekezeli wethu nenkosi yethu. Futhi makuthi umoya ongcwele ugeze nje imiphefumulo yethu ebukhoneni bakhe, esinika uthando nomusa nokuqonda.
May every minister take a new hold.
Kwangathi wonke umfundisi angathatha ukubamba okusha, kwangathi businessman, kwangathi lenhlangano, kwangathi lonke ilunga lebandla, wonke umuntu phakathi lapha uzo uJesu ethatha indawo yakhe enhliziyweni yabo njengamanje.
Grant it, Lord. We love you and
sipho khona Nkosi siyakuthanda futhi sikunika izimpilo zethu siyakwemukela engqungutheleni.
We are going to baptize the people out here this afternoon. We're going to
sizophaphathisa abantu phandle lapha kule ntambama sizokwenza kubizele altare sizokudumisa ngamaculo sizokudumisa ezwini.
We're going to praise you with all that we've got.
Sizokudumisa ngakho konke sinakho ukwazisa abantu ukuthi asina mahloni ngevangeli lika Jesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso. Sifanele sihambe sisuka lapha siphile izimpilo ezehlukene ngenxa yokuvakasha kwakho nathi asizukuzama ukufana nomfarisi siyazi ukuthi wena uyi
the king of prophets, you're the God prophet.
Inkosi yabaprofeti wena nguNkulunkulu umprofeti okhuluma ezinhliziyweni zethu manje futhi sikhulekela ukuthi uzokwahlukanisa izinhliziyo zethu futhi usembulele izimbangela zethu. Ukuvimba umnyakazo omkhulu kaNkulunkulu ngalolu suku lokugcina ukuthi kusukela lapha kungahamba abefundisi abagcotshiwe abesilisa labesifazane abagcotshiwe benogqozo olungako kubo lwenkosi uJesu nothando kuze kube khona imvuselelo equbuka yonke indlela ezwenikazi lonke. Siphe khona Nkosi siyazi wena uza esimemweni sethu futhi sizokwenza wamukeleke njengoba sazi ukuthi kanjani kuleyo naleyo yezimpilo zethu. Simi nalokhu kusho isibuzise enhliziyweni yethu Nkosi sethi siyakuthanda Nkosi Jesu siyakubusisa. Ungaphezu kwayo yonke yonke inhlangano, ungaphezu kwezinto zezwe, ungaphezu kokugqoka kwethu, ungaphezu kwayo yonke into yethu uNkulunkulu, ungaphezu kwamazingozi ethu uNkulunkulu, futhi siyakuthanda ngezinhliziyo zethu zonke. Samukele Nkosi njengoba siphakamisa izandla zethu kuwe ukuba sikunike udumo. Inkosi enkulu yenkazimulo ihlezi phakathi kwethu kulokhu kusa, siyakudumisa futhi sizinikela kuwe. Ngegama lenkosi Jesu sibusisa laba bantu. Niyamthanda na niphinda ukuzinikela kuye izimpilo zenu silisa nesifazane na phakamisani izandla zenu bese nithi Jesu ngikhulekile nami ukuthi uzoza kule ngqungquthela. Manje ngizehlukanisela wena kusukela kuleli hora kuqhubeke mangibe ngowakho ngokuphelele kwangathi ukuhamba kwami ukukhuluma nenhlangano ingafakazisa ukuthi nginamekwe ngophawu ngomoya ongcwele indlela engiphila ngayo. Ayo ukukhuluma nokuhamba.
Give us a card on the piano, I love you.
Sipendele opianeni ngiyamthanda. Nikusho ngempela na janini amen uma nikwenza.
Do you really love this?
Nizithanda ngempela lezi sisho kuJesu njengoba silicula kangikanye na zonke kangikanye ngendlela emfashini endala manje. Ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala sonke kangikanye manje. Asambe.
Just a moment and relax and just keep the prelude.
Umzuzwana nje ekukhululekeni gcina nje isingeniso usathane ubephazamise wesifazane omncane wamxosha endlini.
The Holy Spirit caught her out there and brought her back. In the meeting now, relax.
Umoya ongcwele wambamba phandle lapho futhi wambuyisa. Usemhlanganweni manje ukhululekile. Ngegama lami bayakukhipha amademoni. Amandla asebumnandini nasentobekweni yilokho okwenza izinto zibe zinkulu ngoba kuthobile futhi kumnandi. Animthandi na manje sonke kangikanye futhi amehlo ethu evaliwe nezandla zethu ziphakamiselwe ngasezulwini yonke inhliziyo yenu.
Ah.